Masithobiseni iintloko zethu sithandaze. Bawethu, sibulela wena ngale ntsasa ngeli xesha likhulu lokuza sihlangane kwakhona kwaye sivule ilizwi lenkosi lilele apha phambi kwethu. Kwaye ngomthandazo ngoku ukuba umoya oyingcwele uyakuthatha oku kunguThixo kwaye uyakukuzisa oku kuthi ukuze sibe nokuyishiya le ndawo yonqulo namhlanje kunye neentliziyo ezonwabileyo zigcwele luvuyo. Bona amandla akho entlangulo, Nkosi, ahlangula njani umbanjwa kwaye abenze bakhululeke azise kuthi izinto ezazikho nezikhoyo nezizakuza kwaye sibulela wena ngezi zinto. Siyathandaza ukuba uya kusikelela sisafundisisa ilizwi lakho ngoku kunye kwaye xa sinduluka kungatsho ezintliziyweni zethu njengokuba sihamba ngendlela iintliziyo zethu bezivutha ngaphakathi kwethu njengoko yena umoya oyingcwele ebethetha nathi ngeli xesha besisendleleni. Sikelela wonke umshumayeli namhlanje naphina izicaka zakho ezimele oku inyaniso yakho. Phendula imithandazo yabo ngabagulayo, philisa imizimba egulayo yabo babandezelekileyo. Nkosi, singacela ukuba ungaya phakathi kwabantu kwaye ufune la mbewu yonyulwa kwangexa elingaphambili khona phaya. Nkosi, uze uyizise apha ngandlela ethile yokuba ukukhanya kungawela kunqumleze indledlana. Nkosi, ngokuba siyakholwa ukuba iyure iyaphelelwa, ilanga liyakutshona ngesantya entshona, ngoko ngokukhawuleza iyakuba koko akusayi kuba sabakho xesha. Ixesha kunye nonaphakade ziya kuhlangana kunye xa uThixo kunye nabantu bakhe behlangana kunye. Kwaye siyathandaza Thixo ukuba ngelo lixa ukuba siya kubalelwa phakathi kwabo baya kube bedityanisiwe kuKristu ababizwa ngokuba ngumtshakazi wakhe. Sincede namhlanje sisalungisa singazi ukuba ingomso iya kuphatha ntoni, kodwa sikulungele ukwamkela nantoni Nkosi ngokolwazi lwethu othe wanakho ngathi sikulungele ukuyamkela yona. Sicelela uzuko lukaThixo lentsikelelo egameni likaYesu Kristu. Amen. Ningahlala phantsi. Bendivuya ngokuqinisekileyo ngale ntsasa xa bendingena ndaza ndabona ukuba abantu bahlanganisene kunye ngenkonzo yenkosi. Kwaye sinika isaziso ngoku esobu busuku. Kuyakubakho inkonzo yempiliso ngobu busuku. Siyakuba sithandazela abagulayo ngobu busuku. Nje imizuzu embalwa igqithileyo bebe njengoko bendingena uBhili unyana wam undixelele wathi kukho inene apha eliyindoda nje ehluphekileyo eqhube ukusuka kumgama omde waza wathi ndimbeke egumbini tata. Ndifike emva kwexesha kubusuku obugqithileyo kwaye andikhange ndibe nokufundisisa kakhulu kwisifundo sesikolo secawa ebendiza kuthetha ngaso ngale ntsasa. Ke ndichonge imibhalo emincinci ethile ebendichonge koko ndithe ndakuva komnye umzalwane kutsho ndaza ndathabatha koko isiqendwana kokuba nje kubekho isifundo sesikolo secawa ngale ntsasa kwaye ngelixa silungiselela silungela inkonzo yangokuhlwa. Kwaye uBhili wathi kukho indoda phaya egulayo wathi ndinqwenela ukuba ungaya uze uyibone. Ke ndaya egumbini njengoku kwaye umzalwane malunga neminyaka yam kunye nomfazi wakhe behleli apho waza umoya oyingcwele wehla weza kuthi egumbini njengoku. Khawucinge nje ndisachaphazela inkonzo yempiliso kwaye nanko wayelapho yabona. Kwaye wamxelela lo mzalwane konke malunga nabekwenzile kunye noko ebekwenza noko kubangele ingxaki yakhe nalapho avela khona kunye nako konke malunga naye. Kwaye kwabakho isithunzi esikhulu esimnyama sindanda egumbini kwaza kwaqalisa ukukhanya kwakhanya kwakhanya kwaye kwakhanya emva koko umoya oyingcwele wathabatha indawo. Ngoku ndicinga ukuba indoda isendaweni ithile emva apha ngoku yena nomfazi wayo mhlawumbi abanakho ukungena esakhiweni kodwa bathe babeza kuhlala nakanjani ngenxa yenkonzo. Basuka phezulu kufuphi ngaseYakama, Washington kwaye bebeqhuba ukungena kwaye ungumshumayeli wevangeli. kodwa nje ukubona inceba kaThixo phaya apho indoda ibisekongiweni kwaye inyangwa kunye nento yonke umoya oyingcwele utyhile yonke le nto. Xa oogqirha bezama kanzima ukwenza yonke into abanokuyenza mhlawumbi besenzela indoda kodwa ithabatha nje ukwakuchukumisa kuthile kuncinci kusuka kuThixo ukujika umsinga. Unyango ngokothusa kulungile kodwa luhlobo nje esinokulibiza udubulo ebumnyameni, uyazi wena ingakwenza mandundu, yabona, kuba uyakulibala yonke into owakha wayazi xa befakela yeza kuwe. Kodwa inkosi uThixo enjani inceba nobubele bakhe, kwaye nangaphambi kokuba ndakhe ndenza ilizwi lomthandazo ngaye yayiseligqibekile, yabona, yathatha nje okuya kuthile kwento ithile kaThixo okwakuchukumisa kuthile ukuyenza. Andifanele ndikutsho oku, ehe, bendiya kujonga ngaphaya ndibone indoda ngoku ke bendingazi nokuba uya kubakho namhlanje okanye hayi. Ezantsi phaya elizweni apho bendihlala khona kule veki ndiyabathanda abahlobo bam ezantsi phaya likhefu elincinci phambi kwale mihlangano mikhulu, uyabona, kwaye ndiya ekhaya ukuze ndiye ezantsi phaya ndize ndiye kuzingela oonomatse kunye naba bazalwane. Kwaye eli khaya amakhaya gqebe endihlala nawo ezantsi phaya ngokuqinisekileyo bangabantu abathandekayo, kwaye indoda umzalwane wenene izihlobo bangabo, kwaye omnye wabo ungomkhulu umthandi wezintsha zokuzingela kwaye unehoko egcwele zona phezulu phaya. Kwaye ndibone eyona intle inja yokuzingela incinci ezantsi phaya umfo omncinci yayiyinto endandiyibiza malunga noko isiqingatha senja ukuphakama kunye nezinja ezimbini ubude, uyazi, ukuba yayibaleka ijikeleza indlu apho ndaze ndacinga bethu akanakuthanda na uJoe ukuba nento enjengaleya. Kwaye ngokuqinisekileyo ngaphandle eArizona ebengenakuyisebenzisa uya kungena kwicactus kwaye iyakuba sisiphelo sakhe. Ke ngoko ndathi kananjalo akanakuba nayo, abazisebenzisi izinja phaya kulaa ndawo yelizwe ngoba ewe abanakho nje ukuzisebenzisa, bayaku kananjalo imo yezulu imeko zelizwe kunye necactus kwaye ziya kubulawa. Ke ngoko nyhani inja yokuzingela phandle phaya ingcuka okanye into ethile iyakuyibulala mhlawumbi nangayiphi indlela ukuba inokuphuma. Ke ngoko le ndoda yathi kum, ungayifumana nje kodwa ndandingenakho ukuyithatha, ndayincoma loo nto ndaza ndafumanisa ukuba yayiyenye yentandana kwizinja zakhe. Kwaye le ndoda inomfazi omncinci othandekayo nabantwana abancinci, kwaye ngenye imini waqalisa ukukhupha imoto yakhe ngomva kwaye wayenale old mobile yemoto. Wayinja incinci malunga noboya bude nje intshontsho kwaye waqabela ngqo phezu kwayo. Laa old mobile yanqumla kanye phezu kwenja incinci emqolo wayo apha yaze yatyumza apho amatye kwindlela yemoto ebehlabe ukunqumleza isiswana sayo esincinci ezantsi apha, uyazi. Kwaye umfazi omncinci endaweni yokubalekisela inja incinci kugqirha wezilwanyana, ngokuqinisekileyo ugqirha wezilwanyana ebeya kuyilalisa kanye ngoko aze ayibulale, yabona. Okomnye umfana omncinci kunye nam kwaye kwamsinya xa waphakamayo apho wathi ukuba ibinja yam leya bendiya kuyidubula, wathi kuko konke ndiye ke igcume ngolwahlobo. Ndathi kulungile, masingayidubuli. Ndathi masilinde ithutyana elincinci. Ndandulula wonke umntu ndaza ndahamba ndaya kuthandaza ngayo. Inja incinci yandilandela ukuya everandini kwaye ya ewe wa yabona. Nantoni na enithi nizinqwenele xa nithandaza, kholwani ukuba niyakuyamkela, niyakuyifumana, niyakuyinikwa nantoni na. Lowo yinkosi uThixo wethu, akunjalo? Ungummangalisi kwaye uyamangalisa, kwaye siyamthanda ngokuqinisekileyo yena ngale ntsasa, kwaye simlindele yena kwaye sisazi. Ndibone ngenye imini abadala abatshatileyo unina kunye noyise welungu elilunge kakhulu lale rhamente yamakholwa. Kwaye unina ndiyaqikelela ufikisa ikhulu kwaye uyise ngokunjalo. kwaye malunga neshumi elinesibini leminyaka le ndoda zange yashukuma ilele ngomqolo ilele nje mcaba okanye ingenakulala ngecala layo okanye nantoni ilele apho ishumi elinesibini leminyaka ikwa ingokwasebudaleni nje kwaye unina umalunga neminyaka yayo ndiyaqikelela into ekufutshane kukhulu kwaye into endala ehluphekileyo imalunga nje nokulahlekelwa kukulawula ingqondo ucinga ukuba umntu othile uthatha konke anako kwaye ndajonga ekunqumlezeni itafile kuthi sonke omncinci nomdala behleli apho kwaye ndathi kuphi apho siyakhona yintoni esiyenzayo kwaye inenekazi endandihlala nalo ngoko yayingunina wakhe noyise kwaye ndathi uyangalandlela nawe ngokuqinisekileyo sonke ngabanye yabona khawucinge njengayo okomzuzwana nje phambi kokuba siqalise isifundo sethu kulapho uyakhona usokolela ntoni ukuze ube nakho ukuphila uphilela ntoni ukuze ufe ingaba ayinakuba bobona budenge ukuba besingasamkelanga isinikezelo sikaThixo sobomi obungunaphakade yintoni esinokucinga ngayo yintoni enokuba sezingcingeni zethu enokutsala umdla wethu ukusuka kuyo nantoni na bekungathini ukuba ubonamakhulu ezigidi zedola kwaye isizwana se-Indiana isesakho okanye nasiphina esinye isizwana okanye nkqu nelizwe okanye malunga ngokubhekiselele koko ihlabathi lonke uphila ubude ngokwaneleyo ufanele ufika koko nawe yabona kwaye rhoqo imini nemini ngalo lonke ixesha intliziyo yakho ibetha uyangqo koko yabona wena akukho ukuphumelela kuwe ukwicala eloyiswayo kwaye wena ufanele ukoyiswa kodwa khumbula isithembiso sokuba lowo uya kulahlekelwa bubomi bakhe ngenxa yam uya kubufumana ngoku iya kuba yintoni enokuba ngaphezulu kobutyebi unokuyifumana kunobomi nangona ufumene ihlabathi lonke libele lakho kodwa ukuba ufumana ubomi ufumene eyona nto inkulu enokufunyanwa ndifuna ndijonge ngasekunene kwam kwaye ndibona kwakhona ngoku nje enye imbasa yobabalo lwenkosi malunga neveki ezimbalwa ezigqithileyo ndabizelwa emnxebeni kwaye elithandekayo ilungu leli bandla okanye lo mzimba andifuni kubiza oku ngokwecawa ndifuna kubiza le oku njengoko bendithetha nabanye abantu bathi kulungile kweyiphi icawa ndathi andinayo leliphi ihlelo okulo ndathi nakwelinye wathi kulungile yintoni okuyo ke ndathi ubukumkani ubukumkani kwaye kwangomoya omnye sibhaptizelwe koba bukumkani ngomoya omnye sonke kobo bukumkani uYesu wathi thandazani ubukumkani bakho mabufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoko esenziwa ezulwini ngoku wema ngenye imini phambi kwentaba yoguqulo wathi inene ndithi kuni ukuba abanye abame apha abasayi kukungcamla ukufa bade babubone ubukumkani busiza ngamandla yayibonisiwe ngaphambili njengoko besigqithile kuyo intaba yokuguqulwa kwaye iBhayibhile ithe ubukumkani bukaThixo bungaphakathi kuni ke obu bubukumkani abathi abantu babange ukuba eli asilokhaya labo asilokhaya lethu eli sijonge ukuza kokumkani kubekwe ubukumkani ndandibizelwe kwingxaki ekhawulezileyo yomdala umzalwana obe njengotata kum kwaye andimazanga ixesha elide kodwa ndikhumbula ixesha endandimthabathela apha ukumbhaptiza ngamanzi kwaye indoda kwamsinya iya kuba namashumi asithoba ananye iminyaka obudala kwaye umfazi wakhe othandekayo wandibiza kwaye yena ekubeni engumongikazi wathi unentliziyo eyekayo ngokupheleleyo ngaphandle kwalaa nto ndiyibiza andinakulibiza igama ukuhlaselwa yintliziyo ukuhlaseleka kwemithambo yentliziyo enkosi ukuhlaseleka kwemithambo yentliziyo kunye nokuyeka kwentliziyo ngokupheleleyo ugqirha kaniki themba konke konke kwaye indoda ibisifa kwaye wandibiza. Kwaye ndangena kwi-Ford yam encinci endala, ndaqalisa endleleni ukuya e-Ohio ngamandla endandinokuba nakho. Kwaye ndandingazi elinye lamavili am lalingaphandle komgca, lakazula ivili lalisusa kuyo. Kwaye ngoko ke nda ukufika phezulu phaya ukuphuma igaraji yokutha malunga nentsimbi yeshumi elinanye, ndandikhathazekile malunga naye, ndiyamthanda. Kwaye ndiyazi ukuba iyaqhubekeka oko inkosi isalibazisile, kutheni kwamsinya okanye emva kwexesha kuya kufuneka sincamane. Kodwa oko akuyi kuluhlupha uqwilo ngoku, yabona, hayi, bayeza kuqala ngoko, bona banenyweba abahambileyo, bayeza kuqala, yabona. Yabona, thina aba basaphilayo kwaye baseleyo ekuzeni kwenkosi, asisayi kubaphangela okanye kubathintela abo baleleyo. Ixilongo likaThixo liyakukhala, abafele kuKristu baya kuvuka kuqala. Ngoko xa amehlo ethu ekhangele abethu esibathandayo, ngoko siya kuguqulwa ngephanyazo, ngokuqhwanyaza kweliso, kwaye kunye nabo siya kuqhilelwa ngokudibeneyo. Yabona, abo bahamba kuqala bakwichamu kunabo baphilayo. Njengoko bendiphuma egaraji njengentsimbi yeshumi elinanye, umoya oyingcwele wathi kum, sukukhathazeka malunga naye, uya kuqhawula isandla sakhe esitratweni kwakhona, kwaye uya kuza ebandleni indoda inamakhulu asithoba ananye eminyaka budala isifa. Xa ndadibana nomfazi wayo kunye nabathandwayo yiyo esibhedlela eLima, bandixelela ngemeko yakhe. Ndangena ndajonga kuye apho, wathi kodwa uyinto engaqhelekanga, wathi uqale ukuguquka ukuba ngcono ngentsimbi yeshumi elinanye. Ke kwaye bendi inkosi babonisile abo bantu izinto ezininzi, bayayazi ukuba nje andinakutsho oko ngokuba bakuthethile kum kuqala, baqala ukuguquka, bayazi ukuba ndiya kubaxelela inyaniso. Ke ngecawa iphelileyo njengoko bendisiya eBlue Ball Cafeteria eLouisville, apho ndicinga ukuba amashumi asibhozo ekhulwini alerhamente ahlangane ngecawa emva kwemini ukuze atye. Ngubani endimbone esihla ngesitrato? Ndiyawuxelela, intliziyo yam yangcancazela xa ndabona umzalwane uDawu esihla esiza ngesitrato ngokuchanekileyo, loo nto andixelele yona, ndaqhawula isandla sakhe esitratweni. Emva koko ndabuyela apha ukwenzela icawa iphelileyo ebusuku, kwaye ndathetha ngomxholo omanyano wo ukumanyana komqondiso wexesha. Ke kwaye ngoko oko kwakwenza kwazaliseka nje oko akutshiloyo, kwaye nanku ehleli ebandleni namhlanje kanye apha kuthi njengembasa yobabalo lukaThixo. Xa bendiqhawula isandla sakhe phantsi kwentente, intente ye-oxygen awayephantsi kwayo, ndathi, mzalwana uDawu uyakuphila, ndakubona ebandleni kwakhona. Oko itsho inkosi, yabona, nanku ehleli ebandleni kanye apha ngoku, mzalwana uDawu. Ukuba ndiphazame umshumayeli endithetha ngaye kwimizuzu yembalwa egqithileyo, umoya uyingcwele uzile waza wazityhila zonke ezi zinto. Wamxelela ukuba yenzeke njani, kwaye wamxelela into ayenzileyo, yenzeke njani, izaliseke njani, konke obekusenzeka ukusukela oko nkqu nakwisimilo sosapho lwakhe kunye nako konke malunga noko. Kwaye wamxelela ukuba kuphelile, kwaye umshumayeli uhleli kanye ngapha kwisandla sasekunene. Ungaphakamisa nje isandla sakho mhlekazi, nanku ya yena nomfazi wakhe ngokuchanekileyo njengangoku, nanku kuhleli umzalwane uDawu kunye apha ngoku. Oh bethu, akamangalisi yena? Ezo zinto ezazikho, ezikhoyo neziya kuzaliseka nyembini sithathu samangqina. Izinto ezazikho okwenzekileyo, izinto ezenzekayo ngoku kunye nezinto eziya kuzaliseka, kwaye ngalo lonke ixesha ngokuchanekileyo, ngokuchanekileyo phezu kwelizwi. Lo nguThixo kuphela unokuyenza loo nto. Oh, asivuyi kakhulu ngezi zinto. Ngoku isizathu bendithathe ixeshana elongeziweyo, uBhili kufuneke aye kuthabatha umfazi wakhe kunye nomntwana, kwaye uthe, tata ungaqalisi ukushumayela de ndibuye, ke ndicinga ukuba ubuyile ngoku. kwaye ndifanele ndibe nelaxesha lininzi nakanjani kwaye ndizama ukusuka kwezi yure zine zokundinisa endinibeka phantsi kwazo apha ndize ndiyenze amashumi amathathu anesihlanu amashumi amane emizuzu uyabona ndize ndizame ukuyigcina ngoku ndanconywa ngelinye ixesha eChicago ndayenza amashumi amathathu emizuzu okanye into ethile amashumi amathathu anesihlanu emizuzu kwaye kubusuku becawa iphelileyo ibingamashumi amane anesihlanu emizuzu kuphela ubilly wathi uyaphucuka ngokwenene tata ngohlobo oluthile ndiyazingca ngawe ngako oko kulungile mhlawumbi ngale ntsasa ukuyenza ihlobo lesikolo secawa esincinci andisayi kunigcina ixesha elide ngoko ningaphuma niyokutya kwaye nithandaze nize nibuyele iinkonzo zempiliso ngobu busuku siza kwenza umgca wokuthandazelwa ngobu busuku kwaye sithandazele abagulayo ngoku ukuba wazi nabani na abantu apha naphi na abagulayo kwaye befuna ukuthandazelwa bazise ngobu busuku yabona ukuba kufanele ubazise nangayiphi indlela baziseni apha yabona yeyona nto leyo ku ukubazisa apha ngobu busuku siya kuhlangana sonke ngaloo ndlela kunzima ukubiza ukuya kwindawo emva kwendawo ngoko ushiye umntu othile kwaye kukho ukuva kabuhlungu kodwa ukuba ndingabafumana bonke endaweni inye ngoko ndingabathandazela ngoku ukuba abantu bafuna ukuthandazelwa ba uthi banganakho ngoku ngokuqinisekileyo bayakuthandazelwa baziseni bona ngaphakathi inkosi ithandile siya kuba lapha sibathandazele sithandazele wonke umntu kuba ndiva ukuba utsalo lwesithathu luyaqalisa ukushukuma yabona ngaphakathi kwam kwaye ndifuna ukuthandazela wonke umntu ngoku masityhile ngale ntsasa kwesiqhelekileyo esidala isibhalo apho ngahlobo luthile ndachonga ngokukhawuleza kubusuku obugqithileyo ndisozela kakhulu kwaye ndabhala eziliqela izibhalo ukuze ndihambe ngazo kwaye ndithatha ngahlobo luthile ukuncoma ndeva umzalwane uthile ngelinye ixesha esebenzisa esi sicatshulwa kwaye ndacinga ndisibhale phantsi ndacinga kulungile ndiyakholwa ndakukubhala phantsi okuya ngoba kunokuza kuluncedo kumaxesha amaninzi siyakwenza oko ndiqaphele abanintsi benu apha banephetshana kwaye umshumayeli angabe utsho okuthile uze ke ube nokubetha laa ndawo into ethile iyakubetha ngaphakathi kuwe uze ngoko ukuba umoya uyingcwele uyakwenza oko ngoko uyakuqalisa ukwakhela kanye kwelo nqaku apho umyalezo wenkosi kwaye konke oko kulungile ndiqaphela kwimihlangano naphi na apho niyakhona abashumayeli nje kunye nabantu bebhala phantsi oko kulungile silapha sikholo loo nto apha ukuzama kunceda omnye nomnye apha kwezi ndlela kwaye ngoku masityhile kwizityhilelo isahluko sesithathu kwizigaba zebandla siphinda isigaba sebandla kodwa ngoku siya siphaya ehe ndingathatha esi sicatshulwa sinye kwaye ngomoya oyingcwele ndishumayele ngaso ikhulu leminyaka kwaye ndingaze ndikwazi ukukukhupha oko kungaphakathi kuso ngokuba kwesi sicatshulwa sinye njengazo zonke ezinye izicatshulwa ebhayibhileni ithungelene yonke kwaye ndifuna ukuthabatha umxholo wam ngale ntsasa wale ndingoyisa njani ngoku ndikhethe oku ngokuba ndicinga ukuba kulixesha lokuba singaze siyeke umoya wemvuselelo ufe kufanele sigcina sikwimvuselelo koqo sivuselelekile yonke imihla upawulos uthi kufuneka afe yonke imihla ukuze uKristu aphile kwaye kufuneka singaze siyeke laa mvuselelo ife ngaphakathi kwethu ngoku izityhilelo isahluko sesithathu kwaye siqala ngomqolo wamashumi amabini ananye sifunda oku kulowo yisayo ndiyakumvumela ukuba ahlale nam etroneni yam njengokuba nam ndoyisile ndaza ndahlala phantsi nobawo wam etroneni yakhe lowo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla ingaba uqaphele udweliso loko yabona ahlale nam ngaphakathi etroneni yam hayi etroneni yam ngaphakathi etroneni yam oko kukulawulo lwakhe yabona kwaye apho njengokristu engumlawuli umlawuli wetroni ngeli xesha wolawulo lukathixo olupheleleyo liyakuba njalo nebandla ukuba naye umtshakazi ube naye ngaphakathi kwitrone yakhe ulawulo olulonke lwakhe yabona hayi etronini yam kodwa ngaphakathi etronini yam yabona apho ulawulo lwakhe lufikelelayo itrone ingaphezulu kulawulo kwaye ulawulo lufikelela nje kancinci apho imida yalo ifikelelayo kwaye oko kusuka kunaphakade ukuya kunaphakade khawucinge njengayo ngoku njengoko sifunda oku injongo yam yoku asikokuza nje apha ukudlelana nani bantu nto leyo ndiyithandayo ukuyenza kodwa ukuba ndinalo ixesha lokukwenza oko bendiya kuza endlwini yenu kwaye ndiqhawule isandla senu ndize ndithethe nani ndihlale phantsi nditye idinala kunye nani kwaye ndihlale phantsi ngaphantsi komthunzi womthi kwaye ndincokole ndidlelane ithutyana kodwa xa sisiza apha silapha ngesizathu esicacileyo esinye lena yindlu yezilungiso lena yitrone kathixo kwaye umgwebo uqala uphume endlwini kathixo kwaye apha kulapho sithi sihlangane sonke sihlanganela eluthandweni omnye nomnye njengokuphela amakristu anokuthanda kodwa khona apha siphantsi kwenkokelo kamoya oyingcwele umoya oyingcwele uphakathi kwethu kwaye silapha sibe sithabathela ingqalelo phakathi kwethu sibone apho iindawo zethu ezisilelayo zikhona ukusilela kwethu kwaye singabamba ndawoni apho kufanele sibe khona ngaphaya koko sifanele ukuba khona ngoku apho sikhoyo kunye nalapho kufanele sibe khona kwaye koko sikufundayo abashumayeli bafunda ezo ndawo besenzela abantu babo xa bebona abantu ukusilela ngoko baqalisa koko ngoku kamsinya ndicinga ukuba ibandla mhlawumbi kufanele ukuba lithabatha inyathelo eliphezulwana kancinci ngeli xesha andicebanga kuyenza loo nto ngale ntsasa yokubonisa ezi zinto kodwa ndicinga ngokufutshane inkosi ithandile phambi kokuba sishumayele ngaloo maxelongo ndifuna ukuzisa ibandla nje okuthile ofanele ukuba ukwazi ndiyakholwa ngoku kwaye ngoku sithetha koku ukweyisa igama ukweyisa ngokuqinisekileyo uyazi ukuba lithetha ntoni kufanele ukuba ube nento ethile ukuze woyise kwaye esi sigaba sebandla eso umoya oyingcwele owayethetha ngaso apha kwisigaba sebandla laseLaodike njengoko besisandula ukugqitha kuso sasifanele kukohlwaywa iLaodike kwakufanele ukuba yohlwaywe ngenxa yokwahluka kwayo kuKristu yambeka uKristu ngaphandle kwisigaba sabo kwaye uKristu wayengaphandle ezama ukubuyela ngaphakathi olo luthando emva kokuba ekhutshelwe ngaphandle endlwini eyeyakhe wayezama ukubuyela ngaphakathi kwaye wathi lo uyakuthi avule ucango ndiyakungena kuye yabona ibandla ngokwalo ngako konke lamkhuphela ngaphandle yena kodwa ngoku qaphela ubizo lwakhe apha alubhekiselelanga nje ebandleni lowo woyisayo yabona hayi ibandla iyakuba ngulona yabona umzimba webandla kodwa ngulowo woyisayo ngamnye oya kweyisa ngoku kwaye iLaodike lalisiza kuyo ngoku siyabona ngoko sisazi ukuba esi sigaba saseLaodike kwaye sisazi ukuba esi sigaba sifuna esibukhali isohlwayo esivela kuThixo sifuna esibukhali isohlwayo kwaye xa inkokheli ziqalisa ukuthamba nokwaluphala njengotata omkhulu ogugileyo kubazukulwana bakhe nantoni abayenzayo bagqibelele kwaye ithethwa kakhulu eyokuba uThixo nguThixo olunge kakhulu bade bazame ukumenza uThixo utata omkhulu nje owaluphele kakhulu yabona kodwa akunjalo ungubawo kwaye ubawo obulungisa wokululeka kwaye uthando lusoloko lululeka yabona uthando luyalungisa nokuba ivisa ubunjani ubuhlungu luyalungisa noko umama wenene uya kubalungisa abantwana bakhe utata uya kulungisa yabona ukuba uyathamba kwaye waluphale uze uyeke ndandinqumla kwisiqobo somthi ngenye imini ezantsi esikhukulisiweyo okanye ibizwa umngxuma kwaye ndatsibela kwesi siqobo ngaphandle sikhangeleka silungile sikhangeleka njengesidala isiqobo sebhitshi kodwa xa ndatsibela kuso ow esikhulu isiqhukuvana saso saqhephuka sasibole kakhulu kwaye sisisiphukuphuku ndathi yiloo ndlela amakristu abayiyo bafile esonweni nakwiziphoso ixesha elide de baluphala abanakuzinza konke konke aba abazi ukuba ukweyisa kuthetha ntoni na kwaye ndaqalisa ukucinga ngesi sicatshulwa ngoko ukweyisa gcina ubomi kuwe xa ubomi bumkile yiloo nto yabeka esasiqobo kulameko yabona kwaye yasenza mbi kakhulu kunalaa xesha sasilele esebeni apho amanzi ebekhona kwaye ngoko apho uthabatha umkristu ofanele ukuba ngumkristu kwenzeke ukuba ubomi bukathixo bumke kuye kunye namava uvuyo lokukhonza ukristu kunye ukuhlala ebandleni apho oko kuqhubekayo ubola ngokuphindiweyo ngokukhawuleza kanye ngokuhlala kanye ngaphantsi ke ukuba siyazama ukulandela umyalezo weyure okanye ngokuncinci le ndawo yomyalezo kufanele sihlale rhoqo ebomini bukaKristu yabona ngoba ukuba ayenzeki ulala apho kwaye usazi oko ezi zinto ofanele kukuzenza kwaye ungazenzi iBhayibhile ithe lo ukwaziyo okulungileyo azanga kwenzi kuye sisono ngoko uyaluphala ubole xa wahluliwe kubomi bukaThixo ke zama ngako konke oko kukuwe ukuhlala ebomini bukaKristu kuba wawuya kuthwala isiqhamo siyasibona esisigaba esiphila kuso sesinye sezona zakhe zazikhulu kuzo zonke izigaba zebandla esi sigaba sebandla laselawodike sesona sakhe sasikhulu kuzo zonke izigaba zebandla ngokuba kukuphela kwexesha nokudibana kona phakade kwaye ngoko sesona sigaba sesono kusisono kakhulu kwesi sigaba kunokuba sakhe sakhona kwaye amandla kasathana anzima kanintsi ukulwa nawo kunokuba kwakunjalo kwezinye izigaba yabona apha emva phaya kwizigaba ezingaphambili umkristu wayenakho ngesivumo sakhe sokuba libandla sokuba kukristu wayenokunqunyulwa intloko ngaloo nto wayenokubulawa kwaye akhutshwe entlungwini yakhe aze ahambe ayokuhlangana nothixo ngokukhawuleza kodwa ngoku utshaba luze ngaphakathi egameni lebandla kwaye luqhatha kakhulu esi sisigaba esikhulu soqhatho xa uKristu watsho njalo imimoya emibini iya kusondelelana ngemihla yokugqibela de ibinokulahlekisa nabona banyuliweyo ukuba bekunokwenzeka yabona 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 khumbula uKristu wathetha ngabantu abanyuliweyo ngomhla wokugqibela uyabona ibinokulahlekisa nabona banyuliweyo ukuba bekunokwenzeka kusondele kakhulu abantu baphila abantu bangaphila ubomi obucocekileyo ubomi obungcwele bangabi ngabonayo abakrexezi amanxila namaxoki abangcakazi bangaphila ngasenta koko kodwa noko bangabi naye loo nto injalo esi sisigaba sobomi ubuqu bobomi bukaKristu apho umchiza womzimba wakhe oko kwakukuye okokuqala phantsi kogwetyelo ubhaptizo lwamanzi okwesibini phantsi kozalo olutsha lukaWesley ungcwaliseko olucocayo kwaye okwesithathu ngaphantsi kobhaptizo lukamoya oyingcwele ukubeka esasitya singcwalisiweyo ekusetyenzisweni yabona Igama ngcwaliseko lithetha ligama eliqandileyo lesiGrike elithetha ecociweyo yaza yabekwa icaleni ukulungiselela umsebenzi. Ukubekwa icaleni ukulungiselela umsebenzi. Ngoku umoya oyingcwele uyibeka emsebenzini, yabona? Kwaye siyaqaphela, xa umoya ongcolileyo umkile emntwini uhamba iindawo ezomileyo, yiloo nto kanye ibandla eliyenzileyo, amabhaptizi amawisile, abo bakholelwayo kungcwaliseko. Ngoko, uYesu wathi, umoya ongcolileyo owaphumayo, ubuyela emva kweli bandla lingumzimba, kwaye ufumane indlu ihonjisiwe, itshayelwe yacoceka, ihleli inyulu, ubomi obucocekileyo, kulungile. Kodwa ngoko ukuba ayizaliswanga ayingenwanga ngoko uyeza angene kunye nabasixhenxe abanye abangcolileyo osathana ababi kunokuba ibenjalo kwaye isigaba sokugqibela sale ndawo siba sesiphindwe kasixhenxe ukuba mandundu kunokuba besinjalo kuqala. Babengcono bahlale bengamalutere kunokuba babekuko ekwamkeleni okwakukhanya baze basilele ukukulandela kona baya kuba njalo nabakwamoya, uyabona? Uyazi endisingisele kuko indlu ihonjisiwe. Njengoko bendithetha nomnye othile ngenye imini ndathi balumke kakhulu nkqu neqela elinintsi labo bungcwele ukuba bangabizi umoya oyingcwele Holy Ghost kuba bazibandakanya nabakwamoya xa besenza loo nto. Bathi Holy Spirit, yabona, bazikhupha ekuthini Holy Ghost. Ngokuba owakwamoya, abantu abaqhelekileyo, bawubiza wona njengokuba iBhayibhile isitsho, Holy Ghost, nto leyo, uHoly Spirit kunye noHoly Ghost yinto enye. Kodwa balumke kakhulu malunga naloo nto, abafuni kubandakanywa kunye nabo bantu bangabathethi bezilwimi, kwaye oku ngumoya oyingcwele ngokwawo, yabona? Kwenzeke ntoni ngoko xa utshaba elaphuma phantsi kongcwaliseko elalihlanjiwe labuyela emva laza lafumana indlu ingazaliswanga ngomoya oyingcwele. Ngoku imeko yebandla ihlonyelwe kunye nomanyano lwecawa kunye nombutho wehlabathi wecawa. Kwaye imeko ngoku eyiqhagamshela kunye neRoma yobuKatoliki kunye nento yonke yayo. Kwaye ngoku iphindwe kasixhenxe ukuba mandundu kunokuba yayinjalo ngexesha lokuphuma kubuLutere. Kulapho umntu ayisakhona. Kwaye ngokujonga kwisigaba sebandla laseLaodike emva kokwamkela umoya oyingcwele kunye nolwazi kunye nomoya kaThixo ngaphakathi kulo. Kwaye ngoko imisebenzi kaThixo yaphikwa siso, siwubiza wona umsebenzi ongcolileyo. Ngoko kumalunga nantoni noko? Apho kulapho uKristu wakhutshelwa ngaphandle kwebandla elilelakhe, yabona, ayizange imbonise yena ebandleni yade yeza eLaodike. Kwaye xa wafika eLaodike wayekhutshelwe ngaphandle kwebandla elilelakhe ezama kungena ngaphakathi. Ngoku bona ungcwaliseko zange limngenise ngaphakathi yena, ungcwaliseko lacoca nje indawo ukwenzela yena. Kodwa xa ubhaptizo lukamoya oyingcwele lusiza lumngenisa ngaphakathi ebantwini yena. Kwaye ngoku bamgxothela ngaphandle yena xa baqalisa ukubonakalisa ubuyena okokuba ayikwanguye izolo namhlanje naphakade. Bamgxothela ngaphandle yena ngokuba bazenza ihlelo kwaye umoya wenkosi awuvumelani nehlelo labo. Niyayiqonda ngoku ukuba bamkhuphela ngaphandle yena asifuni into yakwenza nanto nalufundo ngqondo isuka kumtyholi kukuvumisa okanye yabona abaqondi amehlo kwaye ababoni indlebe kwaye abeva yabona uThixo uvula kuphela amehlo njengokuba ethandile umenza lukhuni lowo amenza lukhuni unqwenela uku kwaye anike ubomi kwabo anqwenela ukubanika, yiloo nto sikutshiloyo isibhalo. Ngoku siyazibona ezi yure sikuzo kwesi sigaba, kwaye siyabona ukuba yayintoni, kwaye umoya oyingcwele wohlwaya isigaba esamkhuphela ngaphandle yena. Kodwa kuko konke oko ingaba uqaphele kulowo woyisayo nkqu nakwesilihlabathi esingcolileyo isigaba sebandla, lowo weyisayo. Sifumanisa apha ukuba uThixo wasoloko enabeyisi, waba nabeyisi kuzo zonke izigaba. Kwasoloko lonke ixesha kuso sonke isigaba esabakhoyo emhlabeni, uThixo wasoloko enomntu anokubeka izandla zakhe kuye njengengqina emhlabeni. Akazange abe ngengongena ngqina, noko maxa wambi libalinye kuphela, kodwa umntu uthile uyeyisa ngoku njengabangcwele bakudala. Kwaye elunge kakhulu indoda, isifundiswa wayesithi emva kwamatywina asixhenxe wathi, mzalwane uBranham, wena ekubeni ungu umchwethezi, umzekelelisi Xhebe, wathi njani ehlabathini ungabeka elabandla kuqilo ngaphandle kwexesha lentshutshiso kwimifuziselo. Wathi uyabona ukuba ngumfuziselo kufanele kubekho kufanele ukuba kukho uqobo kufanele ukuba kubekho umfuziselo ukuze olwaqobo luphume kuwo. Kwaye yonke into endiyitshoyo oko kuyinyaniso inomfuziselo, inawo umfuziselo, unesithunzi. Kwaye iBhayibhile yathi izinto ezindala zazisizithunzi sezinto ezintsha eziza kuza. Wathi kodwa ngoku uthabathe iTestamente endala njengesithunzi, ngoku wathi uza kwenza ntoni ngeli bandla. Le ndoda ivela indoda ibalulekileyo, umfundisi obalulekileyo, lowo ngumhlobo wam osenyongweni. Indoda ilunge kakhulu kwaye ungumzalwane othandekayo. Andinakho ukutsho nelinye igama ngokuchasene nomzalwane, andinakho nakanjani. NjengomKristu andinakutsho nto ngokuchasene naye. Akavumelani nam ngalo wamnye umxholo, kodwa ungumzalwane wam othandekayo, sitya kunye. Kwaye ulityendyana nje lo mfo. Ndithathe ulindixesha wakhe ndafunda inqaku lomhleli lakhe, kwaye ubhale amanye am njalo njalo, kwaye ndithathe ezininzi zicatshulwa kokwendikufundileyo kwinqaku lomhleli lakhe ndamva isitsho. Uyindoda ibalulekileyo, kodwa akanakho nje ukuvumelana nam. Ndiyayincoma loo nto yokunyaniseka kwakhe, nangona angenakho nje enye yalamawequ-wequ avumelana nayo yonke into ayitshoyo. Unembophelelo yeyakhe kwaye uyayimela, ndiyayincoma loo nto. Kwaye uyindoda ilungileyo. Andingomfundisi okanye sifundiswa konke, kodwa le ndoda ungokubini umfundisi kunye nesifundiswa. Kodwa andinakuvumelana naye kuba andiboni, kodwa ayisingiselanga elusindisweni, isingisele ekubuyeni kwenkosi. Ubona ukuba ibandla kufanele ligqithe kwixesha lentshutshiso ukuze lihlanjululwe. Ndithi igazi likaYesu Kristu lalihlambulula ibandla, yabona, alidingi. Ndiyakholwa ukuba ibandla liya kwixesha lentshutshiso, ibandla elingumbutho, kodwa umtshakazi awuyi. Ungakhetha umfazi okufanele umngcwalise phambi kokuba umtshate, yabona? Umtshakazi kaKristu ukhethiwe kwaye unyuliwe kwaye ungumtshakazi kaThixo, umtshakazi kaYesu Kristu. Kwaye ngoku wathi uza kuyifuzisela njani loo nto ukuba la mtshakazi uyangena, uyahamba phambi kokungena kwixesha lentshutshiso? Ndathi ndinesibhalo esikubonisayo ukuba ibandla likwixesha lentshutshiso. Ndathi funda nje itywina lesithandathu, kuko konke lilapho kanye phantsi kwexesha lentshutshiso. Kodwa ufumana nje phambi koko umtshakazi umkile, yabona, useluzukweni ngela xesha, akanalo hlanjululo, yabona. Lo ukholwayo kum unobomi obungunaphakade, kwaye akasayi kuza ekugwetyweni okanye emgwebeni, kodwa udlulile ekufeni wangena ebomini. UKristu wanika isithembiso sokuba sisayi kuma nkqu nasemgwebeni. Simahla wathabatha indawo yam, ndada ndaba ngokhululekileyo ngokugqibeleleyo. Xa ndixolelwe, ndixolelwe. Angandithabatha andikhuphe njani kwivenkile yokuthengiswa afumana irisiti ecacileyo ukuba angangumsindisi wam njani yena, andithabathe kwivenkile yokuthengiswa aze umrhwebi abe esathi ndingowakhe ndinerisiti ebhaliweyo? Amen, yabona, ibhalwe ngegazi likaYesu Kristu, yabona. Ngoku kokuya naku apho siza khona, wathi ngoku uza kufumana njani, kwahlula njani la mtshakazi unyuliweyo uthetha ngaye ngoku, uza kubeka njani okuya phantsi komfuziselo? Ndathi ilunge kakhulu, ndathi nantsi apha ngoku Kumateyu isahluko samashumi amabini anesixhenxe nomqolo wamashumi amahlanu ananye ukuba si mandifunde nje ukuze ke sifumane kakuhle ngoko siyafumana okokuba yayifuziselwe okanye hayi okokuba ingaba ungonyuliweyo na umtshakazi. Umateyu isahluko samashumi amabini anesixhenxe kunye nomqolo wamashumi amahlanu ananye kulungile, sifunda oku ekubethelelweni kwenkosi yethu. Kwaye khangela, ikhuselo letempile lakazuka kubini ukusuka ngasentla ukuya emazantsi. Ngoku lowo yayingumthetho, umthetho waphela kanye apho, ngokuba ikhuselo lagcina ibandla lingayi kumacwecwe angcwele kaThixo, uphela ngothanjisiweyo umbingeleli ongenayo ngaphakathi phaya, kwaye oko kanye ngonyaka. Khumbula, ngoku uThixo ngesandla esisesakhe buqu, qaphela ukusuka emantla ukuya emazantsi, hayi ukusuka emazantsi ukuya emantla, zinyawo ezimashumi mane ukuphakama. Qaphela, hayi ukusuka emazantsi ukuya emantla, kodwa ukusuka emantla ukuya emazantsi, ukubonisa ukuba yayenziwe nguThixo. Wakazula ikhuselo kubini ngoko ngenxa yoko nabani na nawuphi othandayo angeza axhamle kubungcwele bakhe. Yabona, ulungile. Ukusuka emantla ukuya emazantsi kwaye umhlaba wanyikima acandeka amatye kwaye amangcwaba avuleka kwaye imizimba yabaninzi abangcwele ababelele yavuka baphuma emangcwabeni emva kokuvuka kwakhe bangena esixekweni esingcwele kwaye babonakala kwabaninzi. Nanko lowa wanyuliweyo, lowa umtshakazi, asililo lonke ibandla lamaJuda elaphumayo ngela xesha. Bonke benza idini elinye, bonke babe phantsi kwegazi eliphalaziweyo lemvana, kodwa kwakukho iqela elinyuliweyo. Kwaye elaqela linyuliweyo kwamsinya isiganeko sisiza, elo lakhokulelwa ngenene, kuso ngokunyanisekileyo, ngoku ndiza kwigama ukoyisa, ngoku kubambe oko. Aba boyisayo ngokwenene, ngokunyanisekileyo benza kwa idini elinye abalenzayo nabanye, kodwa ekunyanisekeni boyisa izinto zehlabathi. Xa babesenzelwa kakuhle isingxengxezo, babese paradisi, kwaye kwandlalwa oko ngelo xesha. Xa elaa xesha lenziwa, boyisa, kwaye babephumlile, belele, yabona, imizimba eminintsi yabo, babelele eluthulini, yabona, belele. Ngoku ukuba besinexesha, besingaya emva kuDanieli. Xa uDanieli, laa monyulwa weyisayo, kwaye wathi, yivale incwadi Danieli, ngokuba uya kuphumla kwiqashiso lakho. Kodwa xa inkosana isiza, iya kumela abantu, uya kuma kwelo qashiso, nantso yiyo. UDanieli, lo mprofeti kaThixo, wabona isiphelo sexesha sisiza, kwaye wathi, Danieli, uyakuma eqashisweni lakho ngaloo mini. Kwaye nango elapha isiza, hayi wonke uSirayeli, kodwa umtshakazi mfuziselo kaSirayeli, ngoku inxenye kaSirayeli ayiveli kude kube luvuko lomntu wonke. Kwaye ngoku ekuzeni kwenkosi uYesu, abo bakuthandayo ngenene ukuza kwakhe, abaphilela kona, xa athe wabonakala esibhakabhakeni, ibandla elifele kuKristu liya kuvuka, kwaye abo baya kuguqulwa ngephanyazo, inxalenye yabo abayikwazi nanto malunga nayo, khumbulani, wabonakala kwabo babesesixekweni. Yabona, uqilo liya kubanjalo, siya kubonana, kwaye siya kubabona bona, inxalenye ihlabathi ayikukubona bona, iya kuqilelwa imke njengomka ngokuzimela, silinde elo xesha. Ngoku ukubuyela emva emhlabeni, ukuzela leyo izukileyo imilliniyam, ngoko amawaka alishumi eminyaka, inxalenye yabafileyo abaphilanga iwaka leminyaka, kwaye ngoko kuza uvuko lwabaninzi apho wonke uSirayeli. Kwaye ngokunjalo, jonga phaya abapostile abalishumi elinambini, amadoda amakhulu alishumi elinambini, bonke bemelwe, kwaye asikabinayo loo nto kwangoku. mhlawumbi inkosi ithandile siya kufumana kwitestamente kanjalo ezo ndonga zeyaspire kunye namatye alishumi elinambini amasango alishumi elinambini iziseko ezilishumi elinambini konke oko kumelwe apha bakwitrone ezilishumi elinambini ingelosi bathunywa baloo mihla ukuzisa umgwebo phezu kwabo bangawamkelanga umyalezo wabo amen nako kusiza la yure inkulu ehe enjani imini elinjani ixesha esiphila kulo indlela ekufuneka silihlole bandla ngoku sithetha ngezi zinto zisiza eziza kuza ngoku namhlanje masingene emva koku kwaye sibone sizihlole kwaye sibone ukuba silungile na elukholweni ngoku masithabathe abambalwa abeyise kwemizuzwana imbalwa ngamaxesha emihla kanowa eyayifuziselwa nguyesu kristu ekubeni nje nganamhlanje ndicinga ukuba ndineshumi lemizuzu ngoku ndiya kuba sisiqingatha seyure ndisaqalisa nje iphepha lokuqala ndiyakutsiba ambalwa awo ukuba ndinganakho kwaye ndifumane oko ngexesha likanowa umfuziselo wanamhlanje uyesu wabhekiselela kuwo kwaye wathi njengokuba kwakunjalo ngexesha likanowa kuya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu ngexesha likanowa kuya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu qaphela kwakukho konke okuya kulihlabathi kuphambi konogumbe mhlawumbi izigidi zabantu kwakukho abasibhozo abeyisi isibhozo sabantu soyisa oko kwakuyinene abeyisi benene kwakukho oonyana bakanowa abathathu kunye nabafazi babo kunye nonowa nomfazi wakhe abasibhozo beyisa abangenayo emkhombeni ngelo xesha lililo bayenza njani baphulaphula kwilizwi likathixo zange bafunyanwe ngaphandle komnyango bafunyanwa ngaphakathi komnyango owu bahlobo bam abathandekayo sanukuvumela olwacango luvaleke uyesu wathi njengoko kwakunjalo ngaloo mihla kuya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu enkosi mzalwane kuya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu ngoku kukho umntu oza kufunyanwa ngaphandle kolwacango abanintsi babo basenokuba babe neenjongo ezilungileyo kwaye ngenye imini ukuba into enjalo iyenzeka siya kungena kunye naye umzalwane unowa kuba ungumfo olungileyo kodwa uyabona yafumana nje abasibhozo ngaphakathi ngoku cinga nzulu ngoku ukuba ukho nje usaluphala ngena ngaphakathi khawuleza ncama kuba ucango lungavalwa nangaliphi na ixesha kwaye kusoloko kukho umkhombe kubutyebi bukathixo kwakukho umkhombe ngemihla kanowa yokusindisa abantu bakhe kwakukho umkhombe ngemihla yomthetho ityeya esingqino ngemihla yomthetho babelandela ityeya kwaye kukho ithuba lesithathu ngoku njengexesha likanowa ixesha likalothe kwaye ngoku ngeli xesha kukho umkhombe ngoku kwaye lo mkhombe asilohlelo ingeyiyo nemisebenzi elungileyo oyenzayo kungomoya omnye kwabaseroma isibhozo isinye sibhaptizelwe emzimbeni mnye elulawulweni lobabukumkani ubhaptizo lomoya omnye akukhathaliseki nokuba kulunge kubi nantoni ukoba abukumkani ngobhaptizo lomoya oyingcwele yabona leyo kuphela kwendlela oweyisa ngayo kuko konke okuya kuphantsi kwegazi eliphalaziweyo kungabeyisi kuba akunakweyisa ngokwakho nguye oyisela wena uphumlile ndiyakwazi njani ngoko mzalwane Branham ukuba ndilapho jonga loluphi uhlobo lobomi obuphilayo bhekabheka nje bona nje ukuba iyaphila ngokuphandle ngawe ngokuzenzekela okanye kufanele usokole kwaye utsale yabona ngoko uyayenza kodwa sokuzama ukuyenza yona wakhe wazama ungakhe njengokufaka ingalo yosana emkhonweni uyabona uyenyusa nje ahlise ngaphaya kunye nento yonke eyenye yabona akanakuyenza Faka isinqobo sakho sithandwa, akana kuyenza. Ingalwana encinci iphezulu ezantsi jikelele, uthabatha ingalo yakho iqinileyo. Oh, indlela endivuya ngayo, ndingayekelela nje ingalo yam kubawo, ndithi Nkosi Yesu, andinakufika khona phaya, ndincede wena, faka isinxibo kum, ndiyayeka ukuzama, myeke nje yena ayenze, yabona? Ukuba usana oluncinci luyaqhubekeka luzama, oh, ndinakho ukuyenza, ndinakho ukuyenza, kwaye ukwindawo yonke, akunakuyenza. Nawe akunakho, nam andinakho. Kodwa ukuba singazola, kwaye simyeke yena ayenze. Ziyekele nje kuye apha Nkosi naku ndilapha, nje ndenze ndingabiyonto, ndiyayekela. Wena beka isandla sam endaweni elungileyo, olo luloyiso, oko kukweyisa. Into yakufuneka uyeyisile sisiqu sakho, imbono yakho, into yakho. Kwaye uzinikele kuye, uyakweyisela yena, uyayazi yena indlela, asiyazi thina. Kodwa ngexesha likaNowa kwakukho isibhozo sabeyisi, kwaye yiloo nto yangenayo ngaphakathi, bavalelwa ngaphakathi. Ngoku jongani zihlobo, ndiyakholwa, baya kushicilela oku, kwaye ukuba kumabona kude, okanye hayi kumabona kude, uxolo, iteyiphu. Nantoni na oyenzayo, lowo umameleyo, ngoku okanye lowo uyakumamela emva koku, iyure imkile kakhulu, kwaye unayo injongo ilungileyo, kodwa valeleka ngaphakathi. Ngoku sukuzamazama, asingulowo uthandayo, okanye lowo ubalekayo, kodwa uThixo, yekela nje kuThixo, ziyekele nje kuye, uze uqhubekeke, olugqibeleleyo, olonelisekileyo ukholo. Kuba oko uThixo akuthembisileyo unakho ukukwenza. Hayi ukuziqokomezelela kwelinye ihlelo, elinye ihlelo, ukuqhuba le ya okanye enye, uzame le. Ziyekele nje kuThixo uze uhambe naye ngoxolo, ngokuthula, ungaphazanyiswa, qhubekeka nje uhamba kunye naye, ilungile. Yiloo nto ndiyixelele umzalwane wethu obesandula ukuba nokwahluleka, yabona, yekela nje kuye, ulapha. Lo waziyo okwenzileyo, kunye noko kubangele ubuwena, kwaye wenze ngale ndlela, kunye nako konke oko, wazi malunga nawe, kwaye ngoku usandula ukuxelela emva nje oma ukwenze. Ngoku ndathi kuphela kwento oma uyenze, kukuhamba uyokuyenza, kukulibala konke malunga nokugqithileyo, hamba philela ikamva eluzukweni nasebukhoneni bukaThixo. Isibhozo sabeyisi, ngemihla yexesha likaDanieli kwakukho abane abeyisi ababenokumelana unovavanyo lomlilo kunye nengonyama. Ngoku silindeleke ukuba sivavanywe. Eso sisifundo esilungileyo kumzalwane wam emva phaya ngokunjalo. Lowo uzayo kuThixo kufanele avavanywe. Avavanyelwe ntoni ngelizwi luvavanyo lukaThixo olo? Niyayikholelwa? Kufanele avavanywe. Oko kubonisa kuphela umntwana wenyani, ngoko yabona avavanywe. Kwaye xa uvavanyo lusiza, akunakweyisa ngaphandle kokuba kukho uvavanyo olunikiweyo. Kwaye xa uvavanyo lunikiwe, kukujonga ukuba ngoyisa na okanye hayi. Kwaye uYesu wathi kuloo oyisayo, uvavanyo. Uvavanyo yona nto inkulu, yakhe yenzeka kuwe. Ndiyakholwa ukuba ibhalwe esibhalweni, uPetrosi wathi ukuba izilingo zethu zilunge kuthi ngaphezulu kwegolide ecikiziweyo, lixesha lokuvavanywa. Ubungqina obunye obulungileyo kuthi bokuba uThixo unathi xa sivavanywa, kuba bonke abantwana bakaThixo bayavavanywa kwaye balingwe. Kwaye uDanieli, indoda, umprofeti, uShadreki, uMeshaki kunye noAbednego, uDanieli wayengumprofeti, kwaye lowo yayingumlinganiselo webandla ngaloo mini. Ndithetha umtshakazi. Kukho ezininzi icawa, malunga nezigidi ezibini zabo behla baya phaya. Kodwa kwakukho yayingumlinganiselo womeyisi, kwaye bona abeyisi babebekwa eluvavanyweni, kwaye wonke umeyisi kufanele abekwe eluvavanyweni. Kwaye xa bathi susani elikutshoyo ilizwi, okanye niyakuphoswa ezikweni elivuthayo, bayala yonke into, hayi ilizwi. Kwaye xa uDaniel wanikwa uvavanyo lokuba asuse elikutshoyo ilizwi lokuba mabaqubude kwicala letempile njengoko uSolomoni wathandazayo, kwaye uya kubahlangula bona kuzo zonke izinto, uThixo uya kuva esezulwini kuba balale bajonge ngakwicala letempile baze bathandaza. Kwaye wathi ukuba umntu uthandaza kangangaloo mlinganiselo weentsuku, kwaye singamamedi peresi angenakuguqula okanye ajike imithetho yethu, loo mntu uya kuphoswa emadini wengonyama. Bamenzela umgibe, ndiyakholwa ukuba umprofeti wayeyazi loo nto, kodwa bamenzela umgibe wahamba ngokuthobekileyo. Xa kufika ixesha lakhe lokuba athandaze, xa wayesazi ekhayeni lakhe eYerusalem kwakukho umbingelelo ovuthayo esibingelelweni, uDanieli wayengoyiki ezontlola, waphakamisa isikhusi, wavula incango, waza waguqa ngamadolo akhe, waphakamisa izandla zakhe kuThixo wathandaza. Kutheni, phila okanye ufe, wayenoloyiso, kwaye ngoko ke uloyiso olunintsi de nengonyama zingabi nakumtya. Ho, woyisa. UShedreki, Meshaki, Abednego wabe nolukhulu uloyiso, yade nengonyama de nomlilo wabi nakubatshisa. Uyazi uloyiso yinto enzima ukuyitshisa okanye ukuyitya okanye nayiphi into, yabona ke baba nalo. Ndingachaphazela mhlawumbi esinye isimilo ngemihla kaLothe, uYesu wabhekiselela kuso, babe bathathu kuphela oboyisayo, uLothe neentombi zakhe ezimbini. Nomfazi lo wakhe zange oyise, waqala waphuma ungumfuziselo. Ndinqwenela ukuba besinexesha, imizuzu yam engamashumi amathathu iphelile kanye ngoku. Yabona, yabona, wenza kakuhle, washiya. Ngoku ndifanele ndikunikezele oku kuni nje okomzuzwana. Abanintsi benu bashiyile nabo, abanintsi benu bazishiyile ezi zinto ukuze nithabathe indawo yenu emva kokuba uyiphandile yona ngesibhalo waza wayifumana yona ilungile. Ubona ukungqinelwa koThixo uSomandla, hayi ngokuthile, ngokutshiwo ngothile, ukuba kukungqinelwa ngokutshiwo yiBhayibhile ukuba iya kuba njalo, kwaye naku iyenza loo nto, uyibonile ukuba yayiyinyaniso. Ke wazilungiselela ukuyishiya iSodoma, ushiye ihlelo, ushiye izinto ezikubophelelayo kwimigaqo, kwaye ulandele uKristu ngomoya oyingcwele ezingqinela ngokwakhe ngelizwi elibhaliweyo likaThixo. Ngamanye amaxesha uthabathe iBhayibhile endaweni yemigaqo uzilungiselele ukulandela. Ulungile, umfazi kaLothe wenza kwa into enye, uyazi, walungiselela ukuhamba noLothe, walandela indoda yakhe, abantwana bakhe, abakhe abathandayo, kodwa yayingekho sentliziyweni yakhe, wayesalithanda ihlabathi. Ke kuyakwazeka ukuba ungasenza isiqalo, kodwa ube uselihlabathi kuwe, yabona, akazange weyisa, kwaye nangona wayesendleleni ekugqibeleni yambhukuqa. Kwafuneka athabathe kube kanye okoya kukhulu kude ukujonga ukugqibela, nanko apho wabambiseka khona. Sukujonga nokujonga ngasemva, sukuba neminqweno, qhubekeka hamba, beka ingqondo yakho eCalvary, kwaye uqhubeke uhambe uye ngakuKristu. Yabona, waqalisa waphuma njengomeyisi, kodwa zange weyisa. Oh, washiya ihlelo, wayenza, wahamba waphuma eSodom kunye noLothe, kodwa wafuna ukubuyela emva ukuze achebe iinwele zakhe. Uyazi ukuba ndithetha ukuthini, yabona. Kwafuneka abuyele emva, wayengenakho nje ukumelana novavanyo. Kwafuneka ajonge ngasemva kwakhona ukuze abone ukuba abanye babesenza ntoni. Oh, uyazi ndinezihlobo zam ezilungileyo ezantsi phaya kuyo yonke loo nto, kwaye kuyo yonke loo nto lena ingaba nje yencinci yencinci intshukumo, andazi nokuba ingaba yelungileyo okanye hayi, ndinelizwi lale ndoda kuphela ngayo. Nangona indoda yam, kodwa okwangoku umalusi wakho ngumyeni wakho ngentetho yakwamoya, yabona. Ngoku nokuba ingayelungileyo okanye hayi, andazi, mhlawumbi yena isityhilelo sakhe sasingalunganga. Ngoko ukuba awunelisekanga ngokugqibeleleyo, akuyazi ngokugqibeleleyo ukuba oko lilizwi likaThixo, ngoko akunakuhamba, yabona. Kufuneka ube ngozinikeleyo ngenene, kufanele wazi. Hayi nje ukuthi kulungile, ndibona abanye bayenza, ndibona umqondiso. Uyazi uSirayeli waqalisa ukuphuma, ndingatsho kwa into enye, ndize ndizise ngaphakathi apha. Baqalisa ukuphuma izigidi ezibini benamandla, baze baphelela bengamadoda amabini, kunjalo. Bayibona imisebenzi kaThixo, babona ukubonakaliswa kukamoya, babona ezinkulu, enamandla emimangaliso isenziwa apho iyiphutha, kunye nayo yonke into, baza baqalisa ukuphuma, kodwa yayingekho sentliziyweni yabo. Zange beyisa, baphuma njengaphandle, kwaye uYesu wathi, kwaye batshabalala intlango, kwaye bafe ngonaphakade. Wonke kubo ufile, oko kuthetha kwahlulwa naphakade, wonke ngamnye kubo wabola intlango. Kodwa kwakukho amadoda amabini, uYoshua noKalebu, kwaye xa yafika phaya kundoqo, izithintelo zazizikhulu kakhulu, de bakhangeleka kwemicikwane icala labo. UYoshua waliphakamisa ilizwi kunye noKalebu, baza bathi, singaphezulu kunokuba singayenza, kutheni uThixo utshilo, kwaye babengabeyisi, boyisa. Babengabo ababenenyweba, ulambutho wonke mkhulu wabantu, ukuthatha owenene, onyuliweyo umtshakazi, ukumsa kwilizwe lesithembiso. UYoshua noKalebu bekumgca ongaphambili khona phaya njengele ezimbini babakhokelela kanye ezantsi emlanjeni baza bawela umlambo ukuya ngaphaya kwilizwe lesithembiso kutheni balikholelwa ilizwi nokuba kutheni. Ngoko uDathani wavuka, uDathani Xebe wavukela ngokunjalo noKora baza bazama ukuthi le ndoda izama ukuzenza ibe ngaphezu kwethu sonke, ingcwele ngaphezu kwabo bonke, emva kokuba uThixo eyingqinele ngokusulungekileyo indoda. Bathi siyakuqalisa nje iqela labantu kwaye siyakwenza oku okuya okanye okunye, kwaye siyakwenza owethu umbutho, siyakwenza, kwaye bafa baze batshabalala. Kodwa loo madoda enelizwi lenkosi kwaye ahlala kunye nalo baza bawelela ngaphaya. Asinguye lowo uqalayo, lowo ugqibayo. Abaninzi bayaluqala ugqatso, kodwa uba mnye olugqibayo. Ziya kuba ninzi icawa eziqalayo, amaqela amaninzi abantu, liya kuba linye iqela eligqibayo, abo ngabeyisi. Umhlakalothe, ewe, kwafanela ukuba thabathe okuya kukhulu kude ukujonga ngasemva. Oh, ndishiye unantsi kananzi ezantsi phaya, wona loo maxesha amnandi esasiqhele ukuba nawo, andisokuze ndiwalibale. Kwaye wabanjwa, wavalelwa ngaphandle, njengoko kwakunjalo ngemihla kaNowa, wavalelwa ngaphandle, ngaphandle kwenceba, kwaye watshabalala, kwaye isiduli sisame apho nanamhlanje. Babanga, andiyazi, ungaqhekeza intwanana yayo, kwaye yakuphinda ikhule kuyo, intsika yetyuwa. Wakhe wawubona la mfanekiso weSodom kunye neGomora, uyakubona imvelaphi yentsika yetyuwa eyayimi apho. Ngoku kukho umahluko phakathi kwentsika yetyuwa kunye nentsika yomlilo. Yabona, ufanele ujike ngendlela enye. Ehe. Qaphela, ngexesha likaYohane umbhaptizi. Kwixesha likaYohane umbhaptizi, kwafumaneka abathandathu abeyisi. Kuzo zonke izigaba, babe nabeyisi. Ngexesha likaYohane babe nabathandathu, yayinguYosefu noMaria, Zakaria noElizabeth, Simeon noAna. Indoda nomfazi, yabona umfuziselo kaKristu ibandla, uKristu ibandla, uKristu ibandla, uKristu ibandla, yabona? Qaphela iqala kumntu wenyama, hayi, mo, uYosefu, indoda yasenyameni, uYosefu, wayeyintoni? Umchweli, kuze umbingeleli, wayeyintoni? Yabona, umlungiseleli, endlini yenkosi, uZakariya. Kwaye ukusuka apho kuya kuSimeon umprofeti kunye nomprofetikazi, yabona ugwetyelo, ungcwaliseko, ubhaptizo lukamoya oyingcwele. Amen. Akuyiboni? Ngokugqibeleleyo abathandathu beyisa, bonke abanye babo banikela imibingelelo yabo kunye nento yonke, kodwa aba babenyuliwe beyisa. Ngokugqibeleleyo abathandathu beyisa, bonke abanye babo banikela imibingelelo yabo kunye nento yonke, kodwa aba babenyuliwe beyisa. Qaphela isigaba ngasinye sebandla, kwa abanye beyisa qaba unyana ngamnye kusigaba ngasinye sebandla weyisa ukulingwa kwesasigaba dinaso isibhalo apha andicingi ukuba sinalo ngenene ixesha lokuyigqiba kodwa sazi ngasinye kwizigaba zebandla into enye ngoku ifana nje nomntu o yabona njengoko benditshilo ekuqaleni uzalwa weyisiwe kwaye olwazalo alusokuze lukuzise kubomi ngokuba uzalwa woyisiwe kwaye ukwihlabathi oloyisiweyo phakathi kwabantu aboyisiweyo phakathi kwemigaqo yoyisiweyo amahlelo awoyisiweyo kufanele uze kukoyisa ngandlela ithile ifana nje nenyibiba apho inyibiba ndicinga iyenye yezona zintle intyatyambo ezikhoyo ndiyaluthanda kakhulu elo hlobo lwenyibiba kunye nezo nyibiba zasemgxobhozweni ndicinga ukuba kukho inqabe ukuba ntle njengenkulu inyibiba yasemgxobhozweni ibize ngokuba inyibiba yasemanzini indlela ekhupha ngayo imitha ngoku ivela phi yimbewu encinci ezantsi kumphantsi wodaka umgxobhozo omdaka kwaye laa mbewu incinci noko yonke imitha yokuba ingakhanya kukuyo kanye ngoko xa ikwelo daka kodwa kufanele ityhudise imihla yonke isazi ukuba kukho into ethile kumnyama kungcolile kumdaka kuncangathi kobo buncangathi ehlala kubo noko ityhilizela indlela yayo kwelo daka kobo bumdaka nakuloo manzi nakwindawo ezidamileyo ide iveze intloko yayo ngaphezulu ekukhanyeni ize ibonakalise oko bekufihliwe kuyo lonke eli xesha ndicinga ukuba lowo ngumeyisi lowo wakhe wasesonweni wakhe wenza izinto ezazingalunganga sukuzikhathaza ngayo ngoku wakhe wenza izinto ezingalunganga ngoku kutheni ujonga emva emgxobhozweni kwakhona yabona jonga unayo uthixo ngolonyulo lwakhe lwenxa engaphambili yabona wazisa le mbewu ebomini kwaye iyazityhilizela yabona ukuza ekukhanyeni kwaye ngoku ngaphezu kwako konke kokuya yeyisile yabona ayizibonakalisi ezantsi phaya iyazinyusa ukuze izibonakalise akunjalo nakuwe esonweni sakho nasekukrexezeni nakuyo yonke into ophila kuyo akuzange ubonakalise kwanto kodwa kukho imbewu apho kwaye yafumana ithuba lokutyhiliza ukufika ekukhanyeni kwaye ngoku usebukhonweni bukayesu kristu kunye nokukhanya kukanyana yazisa kanye oko wawukuko ekuqalekeni uyabona oko ndikuthethayo ukubonile ukukhanya uyatyatyamba uvule intliziyo yakho kwaye ngoku uyinyibiba uyayikhumbula intshumayelo yam ngenyibiba mfundisi unyibiba ibulaleka njani kwaye noko ayisonti kwaye noko usolomoni kubo bonke ubunewunewu bakhe akavathiswanga nanjenganye kwezi yi jonga kuyo ikulungele ukuni ayizithabatheli nto inyibiba ayikhathalele nto malunga nayo yenza ntoni ilahlela obu buhle bayo ngaphandle ubomi bayo ukuze abanye babe nokubona ubomi bayo buyabonakaliswa ngaphandle ukuze abanye babone uzuko oko kukuyo okwakukuyo kwela daka ngoku ingasentla lo ngumeyisi weyisa udaka weyisa izinto zeli hlabathi kwaye ngoku unikezela ngesiqu sakhe esimahla wonke umntu angajonga kuye ubomi bakhe akanakubeka mnwe kubo yabona ungumeyisi wenene akanakutsho nto malunga naye ngoku uthi uphuma eludakeni kodwa akakho eludakeni ngoku ungaphezulu kwalo amen akanakho ukukhomba emva ngoku koko wayekuko uyintoni ngoku ungaphezulu ngoko inyosi yeza kwaye ithi sisiqholo esimangalisayo ndiyakholwa ndiyakuya ndifumane isabelo sam ivula nje intliziyo yayo yiza ngoku kulungile yonke into ithabatha kuyo yabona ingumalusi wenene ibonakalisa uzuko lukathixo kwaye jonga apho ivela khona kufuneka yoyise ukuze yenze oko Ngexesha lithile waye okanye yayisentsha kwaye ilungile intle. Babe nokuhendo okuninzi babefanele ukugqitha kuko, kodwa bakweyisa oko, yabona beyisa. Ngoku babonakalisa ubona buhle bukaKristu ebomini babo, qaphela kuveza eludakeni. UYesu wasinika umzekelo masiyenze njani, ngoku sifuna ukwazi singoyisa njani, uYesu wasixelela singayenza njani. Yabona intobeko, wabhinqa ngokwakhe, wathabatha itawuli, waza wahlamba inyawo zabafundi, waza wazisula, oyena Thixo wezulu, wazihlazisa ngokwakhe. Asifuni kuhlaziseka, seso sizathu abafazi bengafuni inwele zabo zikhule, isizathu bengafuni kunxiba njengamanenekazi afanele kunxiba, njengamadoda wafuni, yabona, yinto ekwanye, abafuni, bayahlaziseka. Kodwa uYesu rhoqo, jonga, wayengubani yena, ubukhulukazi, ndizokutsho into, ubukhulukazi, uyazihlazisa, ubukhulukazi, uyazithoba, ubukhulukazi. Ndibe nenyhweba yokufumana ndihlangane namadoda abalulekileyo, kwaye ngaba bafo bafumana ukuguqulwa kwempahla kunye namashumi amahlanu esenti esingxotyeni zawo, kwaye baziqoqomise, lowo ngumfo ucinga ukuba uyinto ethile ngelixa engento. Kodwa ndime caleni namadoda abalulekileyo, ndithetha abalulekileyo amadoda enemikhono edlakadlaka, izikhafu, bakwenza uzive ucinga ngokuba ungumntu obalulekileyo, yabona? Ubukhulukazi kukuthobeka, ningayilibali loo nto bandla. Ubukhulukazi bubonakaliswa ekuthobekeni. Hayi ukuba ungaba mhle kangakanani, andithethi kungcola, ngoku intobeko emoyeni, yabona, andithethi phuma nje ngaphandle kwaye hamba uye kuhlamba uze ucoceke, oko ufanele ukwenze oko, uyakwazi oko, yabona. Kodwa ndithetha malunga nokuthobeka, ukuthobeka kwenene, hayi into yokuzenzisa, into eyiyo, leyo, intobeko ngenene, uYesu wasixelela ukuba siyenze njani, weyisa. Ithetha ukweyisa, kuthetha ukumelana novavanyo, oko kunjalo, njengabo bonke abakudala abangcwele benzayo, njengoYesu wenzayo, phakathi kwazo zonke intshaba zakhe, wamelana novavanyo. Yonke into wayevavanyelwa yona, wayimela ekujonganeni nokugula, kwaye yena ekubeni engumeyisi, wabaphilisa bona. Ekujonganeni nokufa, wabuyisela ebomini. Ekujonganeni neCalvary, ukufa kwakhe, buqu, wakoyisa, ngokuzinikela yena, kutheni ngelizwi. Wathi, idilizeni letempile kwaye ndiyakuyivusa ngentsuku ezintathu, ilizwi litsho njalo. Yabona, kwaye ebukhoneni bokufa, wakweyisa, weyisa ukufa. Ebukhoneni besiwoko, wasoyisa isiwoko, waza weyisa isiwoko. Ewe. Ebukhoneni bengcwaba, weyisa ingcwaba, kutheni konke ngelizwi kunye nokuthobeka. Oh bethu, nantso eyona ndoda, nanko yena unokuzenzela umzekelo ngaye, yabona, woyisa yonke into, wayoyisa. Jonga, isilingo yayisesakhe, uyayazi loo nto. IBhayibhile yathi, walingwa kuwo wonke amanqaku, njengoko sisenziwa, noko akabi nasono. Walingwa ngokusela, walingwa ngabafazi, walingwa ngayo yonke into enokulingwa ngayo. Walingwa ngayo yonke into esilingwa ngayo, wayeyindoda, kwaye noko kunjalo, wawungenakubeka phawu kuye, ewe mhlekazi. Ukweyisa kuthetha ukumqonda umtyholi kuwo onke amaqhinga akhe. Abantu abanintsi bathi akukho mtyholi, yingcinga nje, ungayikholelwa loo nto. Ukho umtyholi wenene, uyinene njengokuba unjalo, okanye nabani na. Umtyholi wenene, kwaye kufanele umqonde eyinene, kufanele umazi ukuba ulidimoni. Ngoko kwa ngelo xesha elinye, othi umqonde, kwaye wazi ukuba ulidemoni, kwaye uchasene nawe, ngoko ukweyisa, kufanele wazi ukuba uThixo ukuwe mkhulu, kwaye enamandlakazi, kunokuba enjalo. Okokuba lowo ungaphakathi kuwe, selemeyisile yena,
kwaye ngobabalo lwakhe kungaphezulu ekuthelekisweni naye. Amen.
Nango umeyisi wenene, xa uqonda ujonga semva uthi ndenza oku kwaye ndenza okuya, ngoko hayi wo woyisiwe. Kodwa kukho kugwetywa kwabo bakuKristu Yesu abangahambiyo ngokwenyama kodwa ngokomoya, ngoko uyaqaphela ukuba weyisile kwaye uyazi ukuba lidemoni. Akunakuthi ndifumene isigulo kwaye andikholelwa ukuba sisigulo. Oh, ewe, sisigulo. Unomhlaza, akukholelwa ukuba ngumhlaza, ngumhlaza, ngumhlaza. Kodwa khumbula, mkhulu lowo ungaphakathi kuni kunalowo sehlabathini. Kufanele nazi ukuba moya oyingcwele ongaphakathi kuni seleyisile le nto, kwaye ukuni yena, kwaye ningoyisa ngaye. Oko kuyavakala ngokuchanekileyo, ngokuchanekileyo ngendlela isibhalo sibhaliweyo, ukweyisa. Ndifanele ndikhawulezise, ndigqithile kwimizuzu engamashumi amane anesihlanu ngoku, ndikwixesha elongeziweyo ngoku. Qaphela umeyisi uThixo ukuni mkhulu kunalowo ukuye, uThixo weli hlabathi, akamkhulwanga njengoThixo wezulu, lowo ukuni. Njengoko ubumnyama obungenakuma ebukhoneni bokukhanya. Ngoku ubumnyama bonakuma ebukhoneni bokukhanya, andikhathali nokuba kumnyama kangakanani, ukukhanya kuya kukususa, akunakumelana uzuko. Kodwa uthatha kangangoko kubumnyama onokuba nakho uze uzame ukumelana nokukhanya ngaxeshanye, bona okwenzekayo. Nguye lowo ungaphakathi kuni ukukhanya, kwaye nalowo usehlabathini ububumnyama. Ke ukukhanya kubonakalisile ukuba kuyabeyisa ubumnyama, kwaye umntu okuKristu kwaye esazi ukuba uzeyisile izinto zehlabathi. Amen. Ayinaqhagamshelwana kwakhona nawe konke konke. Ukhululekile. Hamba ekukhanyeni njengoko yena esekukhanyeni, kwaye igazi likaYesu Kristu liyasicoca kuso sonke isono, kwaye sinobudlelwane omnye nomnye nako ke apho ukhona. Lowo ungaphakathi kuni mkhulu kunalowo usehlabathini. Ngoku ukuba nijonga emva niyohlwaywa, ngoko nisesehlabathini, kodwa ukuba niphila ngaphezulu koko, ngoko yena lowo ungaphakathi kuni unikhokelela ngaphezulu kobumnyama. Njengenyibiba ingaphezulu kobumnyama bedaka, ingaphezulu kobumnyama bamanzi anodaka, iselukhanyisweni ibonakalisa ubuhle obubekwa kuyo phambi kokuba ishiye udaka. Amen. Ngoku ndiziva njengomKristu okhwazayo. Yintoni leya yayilapho ngoThixo ekuqalekeni yatyhilizela indlela yayo kuphumela ukweyisa, yoyisa ingxam, yoyisa udaka, yoyisa amanzi, yoyisa yonke into, kwaye yaba ngumeyisi yaze yabonakalisa ubuhle kunye nozuko lukaThixo. Yiloo ndlela lonke ikholwa lenza ngayo. Yiloo ndlela uNowa wenza ngayo. Yiloo ndlela uLothe wenza ngayo. Yiloo ndlela jonga imbutyulelo eyayikuyo. Yiloo ndlela uMoses wenza ngayo. Yiloo ndlela uYoshua wenza ngayo. Yiloo ndlela uDaniel wenza ngayo. Yiloo ndlela uShedreki Misheki benza ngayo. Yiloo ndlela uYohane uMbhaptizi wenza ngayo. Zakariya Elizabeth. Yiloo ndlela la Simeoni. Yiloo ndlela la Hana. Bonke ngabanye benza ngayo, beyisa udaka lwalulapho lubajikelezile lufumbe kubo. Bavelisa iintloko zabo ngaphezu kwaloo nto, kwaye bakhazimlisa uzuko lukaThixo. Yiloo nto umKristu wenene ayenzayo. Khumbula uYesu wambonisa yena ukuba yenziwa njani. Amashumi amane entsuku ukuhendwa, walingwa ngaphezu kwakhe wonke umntu owayenokulingwa ekulingweni kwaYesu Kristu. Qwalasela, wasibonisa ukuba yenziwa njani. Ngoku ndiza kuvala nje kwimizuzu embalwa. Jonga, wasibonisa ukuba yenziwa njani. Wayenza njani yena? Ngelizwi. Yiloo ndlela wayenza ngayo, ngokuba wayelilizwi. Kwaye uYesu wathi, ukuba nithi nihlale kum, kwaye namazwi am ahlale kuni, ubuyela elizwini kwakhona, ilizwi lesithembiso. Yintoni ilizwi lesithembiso kuye wonke umKristu, mkhulu lowo ngaphakathi kwenu kunalowo usehlabathini? Ngoko ndingoyisa njani? Hayi mna, kodwa ilizwi elikum. Ilizwi nguThixo, ngoko ndeyisa izinto zehlabathi ngokuba ilizwi likum. Ukuba nithi nihlale kum, amazwi am kuni, ngoko celani nje into eniyithandayo. Qhubekeka nje utyhudisa, uyenyukela ngaphezulu, njengokuqinisekileyo njengayo yonke into, yabona, kufanele ukuba uze ngaphezulu. Amashumi amane entsuku zakhe zokulingwa ngelizwi likaThixo weyisa. Ndifuna ukuvakalisa into ethile apha nje imizuzu embalwa. USathana wenza uhlaselo olukhulu kathathu kuye kolwahendo. Qwalasela isoloko ikweso sithathu ungayilibali yabona.
Wenza olukhulu uhlaselo kathathu ukusuka kokuphezulu kuya ezantsi. Wazama ukungcono kwakhe kumeyisa yena kodwa wayelilizwi. Amen. Wasebenzisa ntoni yena? Yena buqu ilizwi.
USathana okanye ukubetha phezu kwakhe kodwa wayehlangabeza ngelizwi lonke. Uhlaselo wayenokuphumelela ngelizwi.
Qwalasela oku ngoku ukusuka ngasentla ukuya ezantsi. Eyokuqala awenza uhlaselo lwakhe kuyo ukusebenzisa amandla akhe amakhulu, nto leyo owayeyazi ukuba wayelilizwi, wayeyazi indawo yakhe.
Niyayikholelwa? Wayenjalo mna nyana womntu, wayeyazi indawo yakhe. Kwaye uSathana weza kwaye wafuna ukuba asebenzise amandla angawakhe yena kuye ukumondla yena, efuna ukuzondla yena. Wayelambile.
Umntu olambileyo angenza phantse nantoni na, uyakuba akhuthuze, angqibe, aboleke nantoni na, yabona. Wayekucacele kakhulu ukutya.
Kwaye uSathana wasebenzisa olukhulu uhlaselo lwakhe kwakhe ukuze athabathe amandla akhe awayewanikiwe yena ukuba oyise ngawo, aze awasebenzisele kuye. Akazange awasebenzisele kuye, hayi, wabasebenzisa kwabanye, injalo loo nto. Wabasebenzisa kwabanye, hayi kuye. Ayengengo wakhe, nangona wayenokuyenza loo nto, wayenokusebenzisa loo nto ngokuqinisekileyo. Kodwa jonga ungena njani umtyholi. Umtyholi ufuna uzikhathaze ngaye, ukhathalele kuphela oko ubawo athe kwenze, injalo loo nto. Wathi, kutheni? USathana wathi, kubhaliwe, uyakuwisela ingelosi umthetho. Wathi, ewe, kodwa kubhaliwe kananjalo, yabona, nako apho ukhoyo, yabona. Wayesazi ukuba ungubani yena. USathana wenza ingcinga ihamba nzulu kunokuba ibhaliwe, yabona. Intumakalelo, undoqo ongaphakathi kwayo, uyabona, eyona nto iyiyo. Nangona wayenokuyenza, zange ayenze, kodwa akazange athobele izindululo zikaSathana. Ngoku nantsi into elungileyo, yabona. Ngamanye amaxesha uSathana ngakuthabatha, kwaye xa ucinga ukuba wenza intando kaThixo kwaye angenza isindululo, uya kuwela kuso. Ewe mhlekazi, ngokuqinisekileyo unakho. Ngoku masithabathe umzekelo njengodade bethu bahle, kwaye angakusa kwindawo apho uyeka inwele zakho zikhule akuqaphelanga. Ikhangeleka intle kakhulu kuwe, kwaye into yokuqala uyaziyo, uzifumana uziva ingathi unekrathi kancinci kancinci, ungaphezulu kwenye into. Abanye benu madoda niyazi ukuba ndithetha ntoni, yabona. Kwaye angathatha kwa laa nto inye aphimise ngayo kuwe, injalo loo nto. Kufanele ukweyise oko. Khumbula nje uphilela uThixo, unenjongo enye, kwaye leyo nguYesu Kristu. Ngaphandle kwaloo nto akukho imbi ebalulekileyo, nguye lowo. Emva koko okwesibini uphilela usapho lwakho, emva koko okwesithathu uphilela isiqu sakho. Kodwa kuqala uphilela uThixo, kulandele ukuphilela usapho lwakho, kuze kulandele uphilele wena. Ulinani lesithathu oko sisiphelo sendlela, zibeke ekugqibeleni. Wayenza.
Jonga wayenokukwenza. Wathi, ndingabiza ubawo wam ndithethe kuye, uya kundithumelela mna ngoko nangoko ishumi elinesibini lemikhosi yengelosi, xa omnye wayo ungatshabalalisa ihlabathi. Wathi, ukuba ubukumkani bam bubeli ihlabathi, ngoko amaphakathi am ebeya kulwa, kodwa ubukumkani bam boba ngasentla. Nako ke apho ukhoyo, yabona, wayenokuyenza loo nto. Kodwa akazange, uyabona, nangona wayenokuyenza, akazange waphulaphula kwizindululo zikaSathana. Ngoku ukhe wabeva abantu besithi, ukuba uyakholelwa kukho umphilisi ongcwele, ukuba ungumphilisi ongcwele, hamba uyokufumana umphilisi wakho ongcwele. Ndinendoda ngapha kweli cala iyagula, ndingathanda ndimbone eyiphilisa. Bona lamtyholi mnye uzama ukukucenga, uzama ukukwenza uphulaphule kuye endaweni kaThixo. Kodwa esenene esinyanisekileyo isicaka sikaThixo siya kuphulaphula, kwaye sibone oko uba wakutshoyo kuqala, yabona. njengosana oluncinci luka Statescliff xa bamthumela kwelicala apha kwaye unkosikazi Statescliff wathi mzalwana uBranham nditsale umnxeba ndiseGermany.
Kwakukho umkhosi waseMerika kunye nenye yezinye iinqwelontaka zabo ijethi ihleli apho ethafeni ibingandibhabhisa indise eGermany iphinde indibuyise ngosuku. Wayengumfundisi lizwi wasemkhosini.
Kwaye usana lwalulele efile kwaye la mama mncinci ekhala wathi phulaphulani, wathi ndiyazi ndandimi kanye phaya ndaza ndabona la mfazi ephethe olwasana lufileyo ezingalweni zakhe olwalufe ngaloo ntsasa. Ndambona umzalwana uBranham ephuma esiya phaya wabeka izandla zakhe phezu kolo sana lufileyo kwaye lwabuyela ebomini, wathi olu lusana lwam umzalwana uBranham, zange kubekho kufa elusatsheni lwakhe, yabona. Kwaye le nto incinci yaqalisa ukugula ngenye intsasa yaza yafa ngalomva kwemini. Nabo bonke beme apho kwaye benika iziprofeto kunye nezinto usana luza kuvuka kwaye konke ngolo hlobo. Ndathi kulungile oko kuhle kakhulu Dade Statescliff, kodwa mandibone ukuba uba uthini na. Ndaya ematyholweni ndaza ndathandaza ndabuya ngaphakathi wayigqiba ukutsala kabini okanye kathathu phambi kokuba ndibuye kwintsasa elandelayo akwabakho nto.
Ugqirha wathi kulungile, wathi ukuba injalo, ukuba unokholo olunjengeliya inenekazi, asisayi kuluyeka usana luphume esibhedlela, malulale kanye apha, hlala kanye apha kunye nalo, kulungile konke oko.
Umzalwana uStatescliff wahamba waya kubona umthetheli mkhosi, bathi ngokuqinisekileyo siya kumbhabhisela ngaphaya kwaye simbuyise. Kwaye nantso inqwelontaka ihleli ilindile ukundithatha ngalantsasa kwaye indibuyise ngobo busuku indise eGermany, eHeidelberg, eGermany, ukuya ekuvusweni kwelasana. Ndathi ngokuqinisekileyo uThixo angayenza, kodwa masibone ukuba yintoni intando yakhe. Ngoko ndaphuma ndathandaza ubusuku bonke, akwabikho nto yenzekayo. Ndabuya ngentsasa elandelayo, akwabikho nto yenzekayo. Ndaza ndaqalisa ukuya egumbini kanye ngoko ndajonga apho kwaye nako kumi okwakukhanya kundanda phezu kocango, wathi ungabeki isandla sakho kokuya, ungayikhalimeli loo nto, sisandla sikaThixo. Ndambiza ngomnxeba ndathi, Dade Statescliff, ngcwaba usana lwakho, sisandla senkosi, yintando kaThixo. Okuthile bekuya kwenzeka kolwasana ekuhambeni kwexesha luyeke luye kanye apho uThixo aziyo ukuba luphi na, ungaya kulo ngoku luyaphila, akasokuze luyeke njengolwahlobo. Laa mshumayeli mkhulu wamaLutere waseGermany wabhala incwadi wathi, ndincoma kanjani oko umzalwana uBranham elinde laa ngqiniseko icacileyo isigqibo sikaThixo phambi kokuba atsho nantoni na.
Yiloo nto bambelela kwisigqibo sikaThixo, nokuba bathini na abanye okanye nokuba yintoni, sikuvumela noSathana konke.
Ukuba uSathana uthi ngoko ubhaptizo lwamanzi igama likayisenyana ukuba oko ade acenge yiyeke yodwa, uThixo utsho ngenye indlela. Ukuba uthi uyindoda ilungileyo akunyanzelekanga ukuba ube ungumfazi olungileyo akunyanzelekanga ukuba wenze, sukucengwa ukuba ilizwi litsho into eyahlukileyo, hlala nelizwi nokuba kuyintoni. Lowo ngumzekelo uYesu akunika wona kwaye naluya olwahlaselo lukhulu, yabona, olo walenzayo kuye. Emva koko uhlaselo lwesibini ndiza kukhawulezisa, kukhangeleka nje ingathi ixesha lihamba ngokukhawuleza. Uhlaselo olukhulu olulandelayo lolu awalenza kuye ukuba uya kuba ngodliselayo. Kwaye oko kuzibetha kanjani izicaka zikaThixo ukuba ngodliselayo, ukubonisa unokukwenza, uzuko kuThixo, haleluya, ndingumhlanguli, ndingunantsi, yabona, yabona.
Yiza phezulu apha kumphezulu wetempile uze uhlale phantsi apha, wamyenda yena ukuba ayenze loo nto, ngokukhumbula wahendwa ukuba ayenze nzima. Wathi, ukuba ufuna ukuba ngothile phambi kwabantu, yima apha phezu kwale tempile, utsibele ezantsi. Yabona, ndakunika isibhalo ngayo, ngokuba kubhaliwe, uya kuziwisela umthetho ingelosi ngawe, hleze nangaliphi ixesha ubetheke unyawo lwakho etyeni, uya kukufukula wena. Ukumenza yena odliselayo, ukubonisa igunya lakhe, akukho sicaka sinyanisekileyo sikaThixo esake sayenza loo nto. Ubona indoda idlisela, ityhale isifuba kunye nako konke ngolo hlobo, khumbula nje, kukho into engalunganga phaya. Hayi, uThixo akayifuni loo nto. UYesu wenza umzekelo, wayenokuyenza ngokuqinisekileyo, wayenokuyenza kodwa zange ayenze. Akukho sicaka sikaThixo sidliselayo ngesiqu saso ukuzama ukuthabatha amandla kaThixo ize izibonakalise ukuba ngaphezulu komnye umntu. Uyamkhumbula uMoses wakwenza oko, niyayikhumbula? UThixo wamnika amandla okwenza nantoni na ayifunayo, wamenza umprofeti.
Wahla waya kwela litye, waza walibetha ilitye ityeli lesibini, oko kwakuchasene nentando kaThixo. UThixo wathi, thetha kwela litye, sukulibetha kwakhona, uphule wonke, umfuziselo apha, ilitye liza kubethwa kube kanye kuphela. Kodwa wathetha ngobuthakathaka belizwi, xa wakwenzayo oko, oko kwakungonelanga, ehe, ilizwi yayililo, elaliqhubekeka, elalitye yayililizwi, yabona? Kutyeli lokuqala walibetha ilitye aza amanzi aphuma baza emva koko banxanwa kwakhona wathi ngokubuyela emva uthethe nelitye lalibethwe kwabakanye yabona ukungoneli kwelizwi uMoses wayingqinela loo nto ilizwi lalingalunganga lalifanelwe ukubethwa kwakhona. Ke uMoses wehla waya apho waza walibetha ilitye ngolwahlobo wathi phuma awaphuma waza walibetha kwakhona kwaye wathi phuma ndiya kukuyalela ukuba uphume aza amanzi aphuma. UThixo wathi nyukela apha yiza apha uzizukisile uthabathe amandla am endaweni yokungcwalisa mna uzingcwalisile ngoku akuyi kuwelela uye emhlabeni. Jonga ngapha ya bona ukuba ukhangele kanjani kodwa apha uza kushiyeka kanye apha. Oh bethu zange abekho onjengoMoses uyazi hayi hayi.
Xa wafika kokwakudlisela ngoYesu wathi khwela phezu kwala tempile apho uze utsibele phantsi wathi kubhaliwe amen uze ungayendi inkosi uThixo wakho yabona wamhlangabeza ngelizwi kokuya nalo naluphi uhlaselo olukhulu.
Akukho sicaka seyinyaniso esikhe sizame ukuzidlisela ngamandla kaThixo uyayenza yohluleka kanye apho. Uhlaselo olukhulu lwesithathu uSathana wathembisa ukubuncamela kuye obobukumkani wayenza. USathana wathi uyazibona ezizikumkani zehlabathi ezi zezam ndenza ngazo loo nto ndifuna ukuyenza ndiya kuzincamela wena. Kodwa khumbula wayezama ukumenza yena ayincame ngaphandle komnqamlezo ukuba wayenzile besiya kuba ngabalahlekileyo. Wayenokubuthabatha ubukumkani kodwa kufuneka yena alandele kufuneka abuye. Wayehendwa ukuba ayenze ngoku ukufa yinto enzima. Wayehendwa ukuba athabathe ilungelo lakhe aze abe ngukumkani womhlaba ngaphandle komnqamlezo kodwa ukuba wayenzile abalandeli bakhe ngebabefile. USathana wayenokusenza ngentakazelelo eso sindululo kunye naye kodwa yena wathi suka uyemva kwam Sathana zange ayenze. Weza kwaye wava ubuhlungu kwaye wathabatha inzima erhabaxa indlela wathabatha indlela yentshutshiso wathabatha indlela yokufa. Ingaba sinjalo ngale ntsasa siyafuna ukuyenza ukuthabatha indlela ekwanye naleyo wayithabathayo. Ingaba sikulungele ukufa? Ingaba sikulungele ukunikezela ngesiqu zethu kuThixo sincame lonke ihlabathi kunye nezinto ukumkhonza yena yabona ngoku wohluleka ukuyenza ngokuzithandela ukubuncama. USathana wabanjalo kuye kodwa zange ayenze nangona uYesu wahendwa wasoyisela wanyamezela zonke izihendo esenzela mna kunye nawe yabona. Wayenokubuthabatha kanye ngoko kodwa wayithabathela ntoni enye indlela ukuze sibe nokuza sibe naye. Kwaye ukuba wahlawula elo xabiso likhulu njengelo ngoko kuncinci kangakanani ukuba asinakungayithabathi xa khumbula akukho nto apha nakanjani. Ukuba uphila amakhulu eminyaka yintoni oya kufika kuyo ingqondo kwaye ingcinga yakho imke ukukhubazeka wonke ube mdala kwaye uncancazele kulapho uyakhona kwaye sisiphelo sayo eso. Yiza ngoku yoyise into uyenze kanjani ngelizwi loo nto ilizwi litshoyo yenze hamba ngentobeko phila phambi koYesu. Wanyamezela zonke izinto ngenxa yakho kunye nam ungumzekelo wethu wokuba sisoyise njani isizukulwane sethu esingcolileyo njengoko wasoyisayo isizukulwane sakhe esingcolileyo. Khumbula xa weza emhlabeni kwakukho okungako okungakholwa okanye ngaphezulu kunokuba kukho nakweliphi ixesha akuzange kumkhathaze yena nakancinci. xa bembiza yena idemoni endaweni kaThixo, xa bembiza yena ngayo yonke into enokwenziwa, ayizange imkhathaze yena nakancinci, wayenenjongo enye, cinga ngobawo, gcina ilizwi, ilizwi nguThixo, wayenengcinga enye. Siyahendwa ngamanye amaxesha ukuba sibuyele emva, abaninzi benu bahendwa ukuba babuyele ehlelweni, ubuyele emva uyokuthabatha kuba lonke ihlabathi lithi, leliphi ihlelo ukulo, yeyiphi icawa uzibandakanye nayo, siyahendwa ukuba sikwenze oko, sonke kuthi sinjalo. Oodade bethu bahendelwa ukuba babuyele emva kwaye bazibandakanye nezinye icawa, kunye nezinye ii-assembles, okanye icawa zikaThixo, okanye ezinye zazo, kodwa base ngabakwamoya, cheba iinwele zakho, kwaye unxibe njena ngayiphi indlela ifunayo. Yabona, uyahendwa ukuba uyenze loo nto, buyela umva uyokuba ngobalulekileyo, kunye nesi sizukulwane sigoso, esiphila naso, xa esi isesona sono sikhulu somhla wethu. Sisono esikhulu phakathi kwabantu bethu, ukuthanda izinto zehlabathi, njengoko iBhayibhile ithe, iLawodi, isigaba saseLawodike, sasinjalo, sithanda izinto zehlabathi, utyebile akuswele nto, akazi ukuba uze ulidwayinge ulusizi, kanye nemfama, eso sisono somhla wethu. Xa usiva ilizwi likaThixo lisitsho, ngokuchasene nayo, ngoko thabatha indlela yimbi, ungongabalulekanga ehlabathini, uyahendwa ukuba ubuyele emva.
Diyazi, uqhubeka usithi kum, diyazi uyakutsho, lonke ixesha, diyazi uyadinwa ndim, ndikhondloza ngezi zinto, ndiyadinwa ukunibona nizenza nam, injalo loo nto. Esi sono endizama ukunixelela malunga naso, uthi, ukhondlozela ntoni kuso, yeka ukusenza ngoko, ndizama ukusindisa ubomi bakho ngelizwi.
Ndiyadinwa nam, kenje yithi tse, esi sisono asifanelwanga kwenziwa, ewe mhlekazi, kufanele sizeyise ezi zinto, silindele ukuba silingwe ngazo, ihlabathi. Niyalithanda ihlabathi, izinto zehlabathi, uthando lukaThixo lukho kuni, watsho uYesu. Ngoku siza kuvala nje, size sitsho oku, kukho umvuzo wemeyisi. Mandinifundele into apha, tyhilani kwiBhayibhile zenu, masibuyele emva kwizityhilelo esesithathu, esesibini isahluko, qwalasela apha ngoku. Zonke ezi zinto bendithetha ngazo, ukweyisa, ngokujonga nje kwisiqu sakho, uze ubone, zixilongwe kwisipili sikamoya, sokujonga, bona ukuba weyisile. Ngoku, umyalezo wokuqala, kwisithunywa saseEfese, ndifuna umamele koko wakutshoyo, kwaye izityhilelo isahluko sesibini, umqolo wesixhenxe, oku kuya kwesasigaba sebandla, xa obaxelelayo konke ababekwenzile, nilushiyile uthando lwenu lokuqala. Umqolo wesixhenxe, lowo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla, kulowo, umntu, hayi ibandla. Lowo yisayo, weyisayo ndiyakumnika ukuthi adle kumthi wobomi, ophakathi kweparadisi kaThixo, yabona, abeyisi, eEfese. Ngoku, esilandelayo, yayisisimirna, ngoku ukweyisa kokuya, simamele apha, ngoku umqolo weshumi elinanye. Kulowo, lowo unendlebe, makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Lowo yisayo, akayikukhawuniwe kukufa kwesibini, yabona, bayoyisa. Ngoku, okuya, ngokujonga kwiPergamo, siyakufumana ukuba umeyisi wayemshiyele ntoni kwesi, siyakufunda kumqolo weshumi elinesixhenxe kwibandla lasePergamo. Lowo unendlebe, lowo ngumntu ngamnye, hayi iqela lonke, umntu ngamnye, ngumtshakazi uphumela ngaphandle, uyabona, ibandla. Makathi lowo unendlebe, ayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Kulowo yisayo, ndiyakumnika ukuba adle kuyo imana efihlakeleyo, kwaye ndiyakumnika ilitye elimhlophe, elityeni apho ke igama elitsha libhaliwe, lingaziwabani ingenguye olamkelayo, lowo ngumeyisi wesigaba sebandla. Ngoku esilandelayo iTiyatira, masifumane ukuba umeyisi wayenantoni ngalo mhla, masithabathe umqolo wamashumi amabini anesithandathu. Kwaye lowo weyisayo aze agcine imisebenzi yam, ade ase ekupheleni, ndomnika igunya phezu kwazo izizwe, injalo loo nto. Kwaye uya kuzilawula ngentonga yentsimbi, kwaye njengokuba izitya zomdongwe ziya kutyunyuzwa, zibe ngamaqhekeza, njengoko nam ndamkelayo kuye ubawo. Niyabona kunye naye etronini yakhe. UKristu uya kulawula izizwe ngentonga yentsimbi. Kwaye nali apha ibandla eloyisileyo lihleli apho kunye naye ukuba laphule izizwe ngentonga yentsimbi. Ngoku masithabathe sibase kwibandla laseSadesi ngoku umqolo wesihlanu wesahluko sesithathu. Lowo weyisayo kwayena lowo uyakuthiwa wambu ngengubo emhlophe kwaye andiyikucima igama lakhe encwadini yobomi kodwa ndiyakulivuma igama lakhe emehlweni kabawo nakwizithunywa ezingcwele oku kuya kumeyisi esardesi. Ngoku masithabathe ngoku umqolo weshumi nesibini ngoku oku kubhekiselele kwibandla lasePhiladelphia kumqolo weshumi elinesibini. Lowo weyisayo ndiyakumenza intsika etempileni yothixo wam kwaye akayi kuba saphuma phandle, kwaye ndiyakulibhala phezu kwakhe igama lam, igama loThixo wam, kunye negama lomzi woThixo wam, leyo iYerusalem entsha, ehla isuka ezulwini, kuThixo, kwaye ndiyakubhala phezu kwakhe igama lam elitsha. Qwalasela into ayithenjisiweyo uMeyisi, yabona? Ngoku iLaodike leyo sisigaba sebandla lokugqibela kuya kubakho abeyisi apho qwalasela apha bakhumbula isigaba ngasinye sebandla eso silandelayo sifumana konke oko ezinye bezinikezele ngako qwalasela phezulu apha ngoku apha kusemva kokuba begqibile bewazuzile onke lamandla lamagama amatsha nayo yonke into ibhaliwe owayethembisile baza batya imana efihlakeleyo kwaye konke ukuhla qwalasela isi sigaba sebandla lokugqibela izithilelo esithathu amashumi amabini ananye kulowo yisayo ndiyakumvumela ukuba ahlale nam etroneni yam amen njengokuba nam ndeyisayo ndaza ndahlala phantsi nobawo wam etroneni yakhe lowo unendlebe makayive into ayithethayo moya kowamabandla nanko umvuzo wabeyisi tyhudisa nyibiba ukuba ikuwe beka icaleni udaka kunye nayo yonke enye into uze utyhudisele ngasentla ewe mhlekazi ukuhlala nam etroneni yam. Uyazi ngelinye ixesha unina kaYakobi noYohane asisayi kuba naxesha lokuyifunda unina kaYakobi kunye noYohane weza waza wacela le ndawo niyayazi loo nto niyayikhumbula loo nto Nkosi yitsho unyana wam ahlale ecaleni nomnye unyana ahlale kwelinye nanko umnqweno umama ngonyana wakhe kodwa qwalasela kodwa laa ndawo uYesu wathi yayilungiselelwe kwangenxa elingaphambili le ndawo yayingekho ngelo xesha kutheni qwalasela iyakunikwa abo ibeyimiselwe bona intoni lowo uyakuhlala ngasekunene aze omnye kufutshane kakhulu kuye wayesele engumeyisi yabona kwakusafuneka wathi andinakunikezela ngoku kodwa kuya kunikezelwa emva kokuba uvavanyo luzile amen yabona andinikisi ngoku kodwa emva kokuba uvavanyo luzile baya kuhlala ngasekunene nangasekhohlo kukho imbewu eyabekelwa ngenxa elingaphambili elinde oko ngaphaya iyakunikezelwa kwabo ithenjiswe kubo iyakunikezelwa apho kodwa uvavanyo lukeze okwangoku kuba akakoyisi okwangoku yabona umntu ekwakufanele ukuba athabathe le ndawo kweli cala nomnye alithabathe kweliya icala ecaleni kwakhe ebukumkanini yayingekanikezelwa yabona babengekoyisi uvavanyo lwalungekabikho luya kubakho kwixa elizayo ukuba siva ubunzima ngenxa kaKristu nangelizwi lakhe siyakulawula kunye naye ngokuba ulilizwi khumbula ukuba siva ubunzima ngenxa yakhe nangelizwi lakhe siyakulawula kunye naye elizwini lakhe qaphela yena umzekelo wethu weyisa waza wanyukela ngasentla emva kokuba oyise ukufa isihogo ukugula ingcwaba yonke into weyisa waza wanyukela ngasentla wabenza ababothiweyo babotshwa wabapha izipho abantu leyo yayitestamente endala kunye nabangcwele betestamente endala abeyisi bafuna umntu onjalo kwaye bafa phambi kokuba ifike phaya kodwa xa lo mntu efika ayizange ibathintele abo baleleyo amen abanakohlulwa nangayiphi indlela phila okanye ufe yenza amahluko mni ayisayi kuyithintela yabona bakhangela oko nkqono yobhi emva phaya wakhangela yona wathi ndiyazi ukuba umhlawuleli wam uhleli kwaye ngemihla yokugqibela uyakuma phezu komhlaba. Kwakukho indoda elilungisa, indoda egqibeleleyo, wenza imibingelelo, wenza yonke into athe uThixo makayenze, wayenza ngembeko nentlonipho, wayengumprofeti. Kwaye ngoko uSathana waye apho ukuya kumhenda njengohlobo aza ngalo ukuza kuhenda. Wenza ntoni? Waqhubekeka emephaya. Kunomfazi wakhe waphuma wathi, akungenyelisi uThixo uze ufe ukufa, ukhangeleka ulusizana oluhleli apho. Wathi, uthetha ngokwesidenge somfazi. Ngoko zange athi wayesisidenge kodwa wathetha njengaso, yabona, wathi, uthetha ngokwesidenge somfazi. Wathi, inkosi enikayo, kwaye inkosi ethabathayo, malibongwe igama lenkosi, weyisa. Weyisa oko abamelwane babekutsho, weyisa konke oko amalunge ecawa, uBildad kunye nabo bonke ababekutsho, weyisa ubishopu, noko wayekutsho. Weyisa inkulu yabafundisi, noko yayikutsho, weyisa ihlelo, nababekutsho, kwaye wahlala nogwetyelo lwelizwi. Amen. Noko kunjalo, kwamtyabula yonke into wayenayo, nkqu nabantwana bakhe. Wayekhuhla amathumba ngompha ehleli koku. Kodwa nokuba kunjalo, weyisa. Kwaye xa iyure enkulu yokuhendwa, yafikelela ekupheleni, ngoko amafu abuyela emva. Wajongana kweyiphi na into ebambekayo. Wathi, kukho ithemba emthini ukuba uthe ufe, ubuya uphile kwakhona. Kwaye imbewu iwela emhlabeni iyabola, iphile kwakhona. Kodwa umntu ulala phantsi, aze aphume umphefumlo, uyanyamalala. Kwaye abantwana bakhe bayeza, onyana bakhe, ukuza kunika imbeko nokuzila ngaye, akayiboni loo nto, akavuki kwakhona. Oh, nanko apho, yintoni ingxaki, ndiyimbewu nam, ndiyinto ethile, leyo imbewu, kwaye ndiyakuya emhlabeni, andinakuvuka kwakhona, ndiyakulala apho. Oh, ndifihle engcwabeni, ndigcine endaweni efihlakeleyo, de umsindo wakho ugqithe, ndimisele ixesha, undigwebe, njengamatye egubeka, amanzi ayawadla amatye. Oh, waqhubeka ka esitsho zonke ezi zinto, wayenokubona yonke imizekelo khona phaya, into eyayiyo. Oh, wayengenakho nje ukuyibona. Kwaye uDade uRogers uyakhumbula xa ndandishumayela oko emngcwabeni kaBasti, yabona? Kanjani oko kuya kudla amatye ezinjani ezi zinto, oh wena, ndigushe engcwabeni uze undigcine endaweni efihlakeleyo. Waqhubekeka ethudisa, wathi, akwaba bendisazi, akwaba bendisazi apho ningaya khona, kwindoda inokubeka isandla sayo kum, indoda engumoni, kunye noThixo ongcwele, ize iyokundithethela kuye. Oh bethu, ulapho yena, yazi ukuba ulapho yena, ukho othile, phaya, onokuyenza loo nto, ukho othile, ndaweni ithile, ndingamfumana phi lo mntu. Unkqonkqoza elucangweni lwakhe, ndize ndithethe naye, ukuba umntu othile angabeka kuphela isandla sakhe kum, kunye nakuThixo, aze andiqhagamshelele indlela, athethe, ukuba nje ndingafumana kuphela lo mntu, oh, uphi apho akhoyo. Waphengululwa kulo lonke ibandla lakhe, wayephengulula kuwo mbutho wakhe, akazange amfumane onjalo umntu, kwaye konke ngaxeshanye amafu abuyela emva, kwaye wabona lo mntu esiza. Oh, intliziyo yakhe endala yabetha ngovuyo, ngoko kwenzeka into ethile, ndiyazi ukuba umhlawuleli wam uhleli. Nanguya unjeya umntu, amen. Usekho nje umntu, ndiyazi ukuba umhlawuleli wam uhleli, kwaye nakubeni emveni kokuba impethu ziwudlavule lo mzimba. Kodwa enyameni yam, ndiyakumbona uThixo, loo ndiyakumbona ngokwam, uyakuma emhlabeni ngomhla wokugqibela. Ngaloo ntsasa ePasika, xa wavuka phaya, kwaye umzimba kaYobhi ungohlukanga kwicephe lothuthu, wayelindile, wayelela qela lonyuliweyo. Wavuka engcwabeni, waza wangena kuwo umzi, kunye noAbraham, Isake, Yakobi, oh bethu, amen, ngokuba bakhangela umntu onjalo. Kwaye, kwabo bakhangela uKristu, ityeli lesibini, abanokuzeyisa izinto zelihlabathi, ngoba balolwakhe, ukuze baze kuye, kwaye uvale amehlo akho kuyo yonke enye into, kuphela kuye nakwilizwi lakhe, uya kubonakala okwesibini eluzukwini. Kuba ixilongo likaThixo liyakukhala, abafele kuKristu bayakuvuka, abo basadla ubomi nabaseleyo bayakuguqulwa ngephanyazo nokuqhwanyaza kweliso, baqhulelwe phezulu kunye naye, ukuya kuhlangabezana naye esiphakaphakeni.
nokuba ndingamalahle azalise icephe okanye nokuba ndihleli xa efika ayenze mahluko kumlonto. Amen. Asiyongxaki ngokuba ndiwufumene umbono, ikhuselo libuyele umva kwaye ndiyambona yena. Lo unokuma azabeke isandla sakhe phezu kwam, indoda engumoni kunye naphezu koThixo ongcwele, kwaye usisicamagushelo sam, ulilizwi endimele lona. Ekuqalekeni ebekhona ulizwi, ulela lizwi, kwaye umele mna phaya. Amen. Kwaye ndiyakulikhwaza okoko nje ndisenomphefumlo, uluvuko lwam nobomi bam, kwaye yonke eminye imihlaba yintlabathi ezikayo. Njengoko ebabamba bona abakhangela loo nto, kananjalo uyakuza kuye ngamnye ongcwele weTestamente entsha, oyise wonke umgxeki wehlelo, oyise zonke izono ezigqamileyo zalo mhlaba, zesi sigaba esiphila kuso ngoku, njengoko wenzayo kuzo zonke ezinye izigaba zebandla, abo beyisayo kweso sigaba sebandla. Abo beyise ntoni, ndityebile, andiswele nto ndinayo. Oh, ndikuko konke oku kunye nako konke oku, kwaye ndingumtshakazi ndiyile andiswele nto, kwaye akwazi ukuba uze uyimfama. Yabona isigaba esiqhathayo endisitshiloyo asifani nabo abanqunyulwa intloko kudala phaya ukuze bafumane ilitye elimhlophe.
Hayi abo bafa phantsi kokufela ukholo kwaye batshiselwa kwiindawo zokutshisa kunye nezinto ezinjengezo abaphumelela isithaba.
Kodwa sesi sigaba siqhathayo ngoku esicinga ukuba bayinto yonke, kulungile ndililungu lecawa, ndindoda ilungileyo, ndingumfazi olungileyo, ndenza oku, andinyanzelekanga ukuba ndenze oku. Kodwa lowo weyisayo zonke ezonto zilihlabathi zesigaba, baya kwenzani? Bonke baya kuhlala naye etroneni yakhe, baya kuya kuqilo xa ebuya. Oh bethu, yintoni endiyikhathaleleyo ngoko? Yintoni esiyikhathaleleyo elikutshoyo ihlabathi? Yintoni esinokuyikhathalela kutshoyo nabani na omnye, umoya oyingcwele, omkhulu, uphakathi kwethu? Intsika yakhe yomlilo iyasikhokela kwaye iyasiluleka, ilizwi lakhe lingqinelwe phambi kwethu, uthando lwakhe lusentliziyweni yethu, ilizwi lingasemva, sidlulile ekufeni, sangena ebomini, ihlabathi licinga ukuba uphambene. Kodwa ingaba uYesu makathwale umnqamlezo yedwa, kwaye lonke ihlabathi lihambe ngokukhululekileyo, kukho umnqamlezo umntu wonke ngamnye, kwaye kukho umnqamlezo wam. Amashumi amathathu anesithathu eminyaka entsimini kunye nalo mnqamlezo ungcwalisekileyo, ndiyakuthwala de ukufa kundikhulule. Mabandiphoxa abazalwane bam, batsho nantoni na abathanda ukuyitsho, yintoni eyakundityhafisa, kodwa kweli lizwi ndimile, kwaye kweli lodwa. Lo mnqamlezo ungcwalisekileyo ndiyakuthwala kude ukufa kundikhulule, ndize ke ngoko ndiye ekhaya kwixwilo, isitshaba ndisithwale. Yiloo nto sonke esiyifunayo, asiyiyo, yiloo nto siyifunayo, elo lelethu ithemba kunye nesicelo. Akukho zingcinga zimbi sinazo, kuphela okuya kuphezu koYesu Kristu kunye naphezu kobulungisa bakhe, simile kuphela kunye nobulungisa bakhe, elizwini lakhe. Kwaye ilizwi lenziwa inyama laza lahlala phakathi kwethu, kwaye ilizwi lisazingqinela ngokwalo. Weyisa njani? Ngokuthatha ilizwi, isithembiso ngesimilo, ngokuhamba ngokuthobeka. Lo mnqamlezo ungcwalisekileyo ndiyakuthwala kude ukufa kundikhulule, ndize ngoko ke ndiye ekhaya, isitshaba ndisithwale. Ngokuba xa elaxilongo likhala, ungandingcwabela elwandle, kodwa ixilongo liya kundivusa, kulungile, ndiya ekhaya ngenye imini. Amen. Kude kube ngoko ndiyakuzama-zama. Amen. Ndithwale lo mnqamlezo, ndingagcini amehlo am ebantwini, kodwa iCalvary ngaphaya, ngokuba wayengumzekelo wam, wandibonisa ukuba yenziwa njani, kwaye umzekelo wakhe siya kulandela ngentakazelelo imini ngemini. Ndilandela uYesu inyathelo ngalinye lendlela. Ndilandela uYesu inyathelo ngalinye lendlela. Akuyithandi loo nto? Oh, ndicinga njani? Landela yena imini ngemini, inyathelo ngalinye lendlela. Masithandaze. Nkosi Yesu, iyure neshumi nesihlanu lemizuzu ngoku ndimi apha ndizama ukuthabatha ilizwi lakho ndize ndilicacise ebantwini ukuba koyiswa njani.
usixelele ukuba yenziwa njani, akusixelelanga nje, kodwa usibonisile ukuba yenziwa njani. Usikhokele, usibonisile ukuba yenziwa njani, samkela ilizwi ngaphakathi kwethu, kwaye siqiniseke ukubambelela kwela lizwi. Kubhaliwe kuso sonke isihendo, kodwa yiba ngothobekileyo, hamba ngokuthobekileyo, ngoko seyisile ngawe, ngamandla akho asele eloyisile utshaba lwethu. Kwaye kuphela kwento esifanele ukuyenza, kuhamba njengokuthobeka kokholo sikholelwe oko kunye nomqondiso wokuzazisa ngomoya wengcwele, kwaye uSathana kufanele ashenxe. Kukho iitshefu ezilele apha zimele abantu abagulayo, banezidingo, Nkosi. Kwaye bafunda kwelingena kuphosisa ilizwi apho bathabatha emzimbeni kaPaulos ongcwele itshefu nefasikoti zazibekwe phezu kwabagulayo. Imimoya ekhohlakeleyo yaphuma kubo, kwaye imimangaliso emikhulu yenzeka. Ngoku useyinkosi uYesu namhlanje. UPaulos washumayela eli lizwi waza wabhala eli lizwi, ilizwi elinye esizama ukulilandela. Ngokuba wathabatha iTestamente endala waza wayinxibelelanisa waza wabonisa ukuba yayingumfuziselo, ukuba konke okweTestamente endala yayingumfuziselo ogqibeleleyo wentsha, owu Nkosi, sanga singalandela lo mzekelo. Siyayibona iNkosi yethu into eyenzayo, kwaye siyaqonda ukuba abo bangcwele beTestamente endala ngale ntsasa sifumanisa ukuba bahamba xa uYesu wavuka, bahamba naye. Kwaye Nkosi, siyakholwa ukuba siya kuhamba xa evakalisa ixilongo, siyayikholelwa eyokuba umtshakazi uya kuhamba ngaphambili ngaloo mini, kwaye uya kuhlanganiswa kunye neqela lamaHebhere yalo, kwaye ngokuhlangeneyo kuya kubakho isidlo somtshakazi eluzukweni abo balindileyo. Siyathandaza ngoku inceba yakho kunye nobabalo phezu kwethu, abeyisi Nkosi, abeyisi, sifuna ukuba ngabo soyise. Nkosi uYesu, weyisa ihlabathi, ngoku ndiyathandaza ukuba uya kuvumela wonke umntu apha ngale ntsasa, abeke sonke isono ecaleni, abeke ecaleni wonke umthwalo osisindayo, ukuze sibe nokubaleka ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu. UPaulos wathetha oku bawo wethu wasezulwini ngaphaya apho encwadini yamaHebhere ukuthi kufanele sibeke ecaleni wonke umthwalo, esasahluko seshumi elinambini apho wathetha oku. Emva kokuba athe wayesele bonisile ngomzekelo, emva phaya abo baqhubekekayo, abo bangazange baqhubekeke, abo balandela ngokudikidiki, abo balandela ngaphambili, abo bazilazila ngasemva, oh, wabonisa umzekelo. Emva koko wajika wathi, masibeke ecaleni wonke umthwalo, yonke into encinci esisindayo, ukuze sibe nokubaleka ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu. Sijonge kuye, umqali nomgqibeleliso wokholo lwethu, owasinikayo umzekelo. Senza loo nto ngale ntsasa, bawo. Ngoku ngeentloko zethu ziqutyudiwe, ngoko phandisisa ngokusondeleyo ngenene, 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 ngokusondeleyo, kwaye ngoko yiba ngonyaniseke nzulu nje ithabatha nje kuko konke ekuthabathayo, ukuziphanda kunye nokunyaniseka, lumka kakhulu njengoko uphanda ngoku. Ndiphande Nkosi, ndivavanye, ingaba kukho inkohlakalo kum, ukuba ikhona Nkosi ndenze ndiyibeke phantsi kanye apha ngoku kule ndawo apho ndiqubude khona sisiguqo sakho. Ndiyibeka phantsi kanye apha ngoku, ndibeka inyawo zam phezu kwayo, xa ndisimka iyakulala phaya, amandla egazi lakho iyakuyidla. Ndifuna ukuba ngumeyisi, ndinento ethile endikhathazayo Nkosi, ndifuna ukuyoyisa ngale ntsasa, ndinganakho ngawe, ndixelelwe oko ngelizwi lakho. Ndiyibeka phantsi ngoku Nkosi, kwaye ndibeka inyawo zam kuyo, njengoko ndigqitha kwesi sakhiwo ngale ntsasa, ndihambe ndisazi ukuba ibekwe emgqomeni wesihlobisi sikaThixo, ayisokuze ikhunjulwe kwakhona. Ndiya kuhlambulula ngoku ndicela inceba. Ngeentloko zethu ziqutyudiwe, amehlo ethu evaliwe, iintliziyo zethu zicinga, elo lisango emphefumlweni ngoku. Ingaba kukho into ethile ofuna ukuyibekela ecaleni ngale ntsasa, into ofuna ukuyeyisa, kwaye uzame kanzima, kodwa ngalentsasa uza kuyeka nje ukuzama, uza kwamkela nje oko wakwenzayo. Ndifuna nje uphakamise isandla sakho uthi, Nkosi, ndifuna ukuyisa into ethile endihluphayo. Nkosi uYesu, uyazibona ezo zandla. Ngoku njengesicaka sakho, simi phakathi kokuphila nokufa, ndohlwaya yonke into ehlupha aba bantu, kunye nam. Kwaye ndicela egameni likaYesu Kristu, singayishiya ilale apha esibingelelweni sikaThixo, size simke ngalentsasa ngokukhululekileyo njengabeyisi. Ukuba odade bethu abazange balufumane ubabalo ngaphambili, lunganikezelwa ngoku Nkosi. Ukuba abazalwane bethu abazange balufumane ubabalo, bangalunikwa ngoku. Kwaye wanga ngesimilo umama nabantwana bakhe endaweni yokuba nekratshi, uyazi ukuba ubonakalisa ungumshumayeli kwabo bantwana bancinci, ubomi bakhe bungumzekelo. Tata ungumzekelo kumama ngokuba uyintloko yekhaya. Umama ubezama ukumgonyamela, akasayi kuyenza loo nto kwakhona. Ukuba ubemsebenzisa njengemethi yaphantsi, ayisokuze yenzeke kwakhona, ungumncedisi. Siphe oko Nkosi, zanga zonke ezi zinto zisithintelayo Nkosi zingasuswa. Siyazingcwalisa bawo ngenxa yexesha lobomi esinalo elingaphambi kwethu, sisazi oku ukuba sifanele size esiphelweni salo, kwaye oko kanye. Ke ngalentsasa sithabatha elithuba emva kwalomyalezo, sithabatha elithuba Nkosi ukuza ngokuba simenyiwe ukuba size, waphoseni kuye amaxhala enu ngokuba unikhathalele. Ndiyazi ukuba uyakhathala Nkosi, ukhathala ngokwaneleyo ukuba usifele, kwaye siqinisekile singakhathala ngokwaneleyo ukuze samkele oko wakufelayo. Singcwalise Nkosi, sizalise ngokutsha ngomoya oyingcwele. Wanga umoya oyingcwele angalawula nje ezintliziyweni zethu ngokukhulu, ukuze sibe nokuhamba silibale izinto ezigqithileyo, obumdaka kunye nodaka esakhe sahlala kulo, siya kutyhudisela kuphawu lobizo oluphakamileyo. Apho ukukhanya kwethu kungakhazimla kubumnandi nesimilo, de wonke ugqithayo angathi kukho ubomi bobuKristu phaya kulanduli, laa mntu, laa mfazi, laa ndoda uyengcwaliseke ngenene intyatyambo kaThixo. Balunge kakhulu kwaye benobubele kakhulu, basoloko bethanda kwaye belungile, kwaye benyamezela, siphe oko bawo. Senze sibe ityuwa ukuze umhlaba unxanwe, siphe oko bawo, kwaye soyise izinto zeli hlabathi kunye namaxhala obubomi, egameni likaYesu Kristu, amen. Ndinganakho ngoku, masiphakamiseni nje isandla sethu. Msindisi, ibiza ntoni, nyukela ngasentla ngaphandle eludakeni. Ubomi obuphakamileyo, into ethile ikuwe, ikutsalela ngalandlela, yintoni? Nguye. Ezantsi eludakeni, intyatyambo ezincinci, unobomi ngaphakathi phaya, uyatyhudisa kuwe. Yiloo nto ikubizileyo, nyukela ngasentla ngaphandle eludakeni. Landela, landela. Ngoku ingaba usingisele kuyo, ngoku valani amehlo enu. Apho andikhokelela khona, ndiyakula. Ngoku zinikezele, singisela koko ngoku. Apho andikhokelela khona, ndiyakula. Landela. Apho andikhokelela khona, ndiyakulandela, ndiyakuhamba naye, naye yonke indlela. Apho andikhokelela khona ndi. Ngokumnandi njengoku, khumbula zingqengqise phaya, uyakukhokela. Ndiyakuyingqengqisa apha Nkosi, ndiza kulandela wena ukusukela ngoku, ukuqhubeka. Ndiyayamkela yona, ndiyayikholelwa yona. Apho andikhokelela, khumbula ubomi bakho buya kungqina kakhulu kunomlomo wakho, okuphilayo kuya kubonakalisa ebantwini ngaphezulu kokutshoyo.
Wait, where? Oh.
ndihambe naye naye indlela ephi yonke indlela zingcwalise nje ngokunzulu ngokunyanisekileyo intliziyo yakho yonke bekungathini ukuba eli ibilixesha lokugqibela obunokuvunyelwa ukuba uthandaze kusenokwenzeka ndiyathemba kunjalo kungenzeka ngoko qiniseka ngoku qiniseka ngenene khumbula isango liyakuvalwa ngenye imini ngoku kuyakuba kuphelile cela uyakwamkela cinga njengalo lonke uzuko owanikezela ngalo kuwe yonke into ayenzileyo ndiyakholelwa nkosi ndiyakholelwa ukuba ngumeyisi wam ndihamba nje nawe nkosi ndifuna ukuhlala kufutshane kuwe ukuze apho ukhoyo kulapho ndifuna ukuba khona kwaye khumbula usixelele bawo ukuba siya kuba nenkosi ngonaphakade xa sixhwilelwe phezulu sifumana nje ukujezula kuye ngoku njengokuba ehamba nathi ngoku kodwa ngoko siya enjani yona ukuba nkulu into ukwazi nje ukuba uphakathi kwethu yena iyakuba yintoni xa sinaye ngonaphakade siyazithanda zonke izenzo zethu singaphuma siye kuphalisa singaya kuthenga ezivenkileni singaya kuzingela kuloba okanye nantoni esinokuyenza ngolonwabo kodwa xa ibandla livulwa yabona sifuna ukudibana nenkosi yethu leyo yeyona nto inkulu kuzo zonke izinto ngoko cinga wasithembisa kwaye ngonaphakade sibe nenkosi sihlale naye etronini yakhe kwaye sibe naye ngonaphakade thixo siyazithoba ngeentloko eziqutyudiweyo siyayamkela nkosi egameni likayesu kristu uziva ukuba unakho nje ukushiya ngoku yonke into wonke umthwalo ungahamba nje phezu kwawo ngoku ukuba unjalo phakamisa isandla sakho uthi ngobabalo lukathixo ndibeka isi silingo phantsi andisayi kusilwa nanini na ndiza kubamba nje isandla sakhe ndiqalise ukuhamba ndilwile mzalwana uBranham ndizamile ukuyeka ukutshaya ndizamile ukuyeka inwele zam zikhule ndizamile ukwenza le ndenze ndizamile nzima kakhulu mzalwana uBranham andinako nje ukuyenza sukuyizama nanini na thabatha nje ingalo yakhe uthi bawo faka ingalo yam emkhonweni yabona ndiza kunika wena nje ingalo yam ndiza kuqhubeka ndihamba nkosi ndijonge kuwe iyakwenzeka iya kunxibisa njengomKristu wenene uya kuba ngumKristu wenene ndide ndinibone ngobu busuku uThixo uyanithanda kwaye abe nani ningabantwana bam bendaba ezilungileyo ningabathengiweyo ngoku ndinikezela umalusi wenu kuni ukuze kunxunyanyiswe mzalwane Omen Neville.